Let us remain standing now.
Sibe siloku simile manje sisakhothamisa amakhanda ethu.
Lord Jesus, we are just on.
Nkosi Jesu siyakholwa nje kuphela. Usitshele nje ukuba sikholwe nje futhi siyakholwa manje. Futhi sikunika ukubonga nodumonga lokho esesivele sikuzwile futhi sakubona ukugcilisa ukukholwa kwethu. Sikubonga kanjani ngelinye ithuba ukuza sikhonzise labo abadingayo. Manje ngikhuleka kuwe Nkulunkulu ukuba uhlangabezane nezidingo zethu kulobu busuku ngokwesithembiso sakho egameni likaJesu siyakucela. Amen. Sijabula kakhulu kulobu busuku ngalenhlanhla yokubuyela eThabenakele futhi nevangeli lenkosi uJesu ovukileyo. Futhi ngithe nje kwephuza kancane benginodabulisa igubhukano lokhethekile oluvela eMichigan khona manje. Le nkosi yenzele wesifazane into emangalisayo ngalo nkathi ye ukuthi yazi kanjani konke futhi kubeka nje awudingi kuyitshela, iyazi nje ukuthi kuyini. Futhi ngakho sibonga kakhulu abantu bashayele usuku lonke ukuba bafike lapha. Futhi khona-ke sibonga kakhulu ngalokho. Manje ningayikhohlwa ngabe le tape ivuliwe na? Isweshi lambu ngiyabona. Ningazikhohlwa izinkonzo ngaleli viki elizayo ngolwesithathu ebusuku nangesonto elizayo ekuseni nangesonto ebusuku. Uma nikhona kowakhelene nabo ngiyazi bebengakujabulela ukuba nani lapha. Futhi manje ngikhulekeleni njengoba ngihamba endleleni yami ngiya kwenye indawo. Futhi ngethemba ukuphinde ngibuye futhi masinya. Ngifuna ukunibonga nonke ngomusa wenu nezinkumbulo zalokho eningenzele khona. Nomfowethu uvele wangithumelela isudu entsha yezimpahla ovele ezansi ebandleni elincane eGeorgia. Futhi labo bantu kuyamangalisa nje. Futhi ngifuna ukubonga labo bantu abavele ezansi eKentucky ebenginabo ngevikele edlule eholidini. Nakho konke inkosi eyasenzela khona lapho esikhulu isandle sinamandla ukuthi simbonile akwenza. Manje sethemba kunibona futhi masinya impela, masinya nje lapho sengibuya ngapha ngiya New York ngokomhlangano lokho kuseStone Church nomfowethu Vicky uqala ngikholwa ukuthi ngoNovemba ziyishumi nambili futhi sizoba ngapha izinsuku ezimbalwa ngaphambi kwesikhathi. Bese kuthi-ke sedlulele emuva futhi siya ezansi kuya eShreveport eLouisiana kanye nomfowethu Jack Moore. Lokho kusekubongeni iviki lokubonga ukuba lapho eShreveport kusebhodini lemibiko. Ngiyacabanga emuva lapho ezimemezelweni. Futhi khona-ke sethemba ukuba nabanye babangane bangaseningizimu emva kukakhisimuzi. Futhi siyoba siPhoenix ngoJanuwari. Bese kuthi-ke silinda ukubizwa kwaphesheya kwezilwandle ukuze simise ngomumo wemihlangano yaphesheya kwezilwandle. Basebenzela phezu kwayo manje. Ngale nyanga edlule umfowethu Potters ebhalelana nabo okuhambo lwezwe luphelele ukuba luqale masinya nje njengoba singakulungiselela, kodwa sifanele silindele izimo. Izixoko zinkulu kakhulu ngempela lapho asikwazi ukuzifaka ezakhiweni. Kufuneka nje sihlaliswe phandle enkundleni. Kodwa khona-ke ngezinye izikhathi ezikhuphuka zigijime kucishe kungakholakali ezibalweni. Ngezinye izikhathi ziningana ngangezinkulungwane ezingamakhulu amahlanu. Lokho ngabantu abayingxenye yesigidi embuthwaneni owodwa qhwaba. Kungesikho ukuthi bangaki owethabela umhlangano ezinsukwini ezingaka, kodwa umbuthano owodwa. Niyazi ngokwejelekile yabavangeli ubala ukuthi bangaka abantu abethamela emavikini ayisithupha, niyabo? Kodwa sibala nje ukuthi bangaki olapho ngalelo langa leso sikhathi esisodwa. Futhi ngakho ngezinye izikhathi akukho ndawo yokubahlalisa, niyazi ufanele nje ubakhiphele enkundleni. Futhi sifanele sithole izikhathi zonyaka lapho lingani khona futhi lithululela phansi imvula. Futhi labo bantu abampofu bahlala phandle lapho. Ngiye ngabona abesifazane behlezi phandle lapho izinele zabo nje ziyabhuzela zabheka phansi abantu abagqoke kahle. Futhi nje bahlale kuleyo mvulo usuku lonke kolokonqo. Bahlale nje lapho futhi liyithulula nje futhi liduma nombani neziphepho ziphephula. Futhi bona nje beyamane emuva naphambili omunye nomunye kanjalo behlezi khona lapho balinde uze ufike uzobakhulekela. Niyabo manje niyazi uNkulunkulu uyakuhlonipha ukukholwa kunjalo, uyakwenza. Kufanele wenzele uNkulunkulu ukutshele ukuba uhloniphe. Niyabo uyamkhombisa abantu abanakho konke abanikezwa khona kalula kabi. abavamisile abakwenzeli lutho niyabo ufanele u isipho singesidle yiqiniso lelo kodwa uye wa ufanele u ubonakala kunjalo neyazi njengoba bethi uma wazalwane sipuni usesiliva nikuzwile lokho awukuthakaseli kodwa lapho uzodinga usisebenzele uyabuthokozela ubungako benani laso manje nina bantu emathepini phakathi lapho bengingathanda ukuthi ngicabanga ukuthi manje ngi kulokhu kusa umlayezo kulokhu kusa ubunjalo kimi amazwi belo umlayezo wenkonzo yami yonke kulokhu kusa niyabo amazwi belo umlayezo wenkonzo yami yonke ngilingilanga ngiyonitshela ukuthi ufika kanjani futhi ngiyazi ukuthi konke kusebenze izinyanga ngezinyanga ngezinyanga kuze kuyofika kulowo mlayezo wodwa ugudukela phezulu ukuba ufinyelele kuleyo ndawo lokho kwase kuyisikhathi sokuvala kwakho niyabo futhi ngi manje ngiqinisekile noma ngiyathemba ukuthi ninakho obekuchazwa luphawu niyabo uphawu luyisibonakaliso sokuthi igazi libheciwe ukuthi inani eliceliwe elidingwa nguNkulunkulu uJesu walikhokha lelo nani ngokuchitha igazi lakhe uqobo wakwenza lokho kodwa-ke ekuphileni kwakhe kwaphuma umoya ongcwele futhi lapho igazi libhecwa kuwe umoya ongcwele uluphawu ukuthi inani lakho selikhokhiwe uNkulunkulu sekwamukele futhi lolo luphawu khumbula lolo luphawu manje baningi abantu ongenalo abazi ukuthi lolo phawu luyini niyabo futhi ufanele wenze sengathi akekho olwaziyo niyabo ukuze bonke baluthole njengokushumayela insindiso nje sifanele sishumayele insindiso ngendlela yokuthi wonke umuntu ingeyomuntu wonke okungukuthi siyazi ukuthi ayisiyo sifanele sishumayele ukukhulukisa ngokukaNkulunkulu kumuntu wonke lokho siyazi ukuthi akusigona niyabo uJesu uzela ukusindisa labo owayesencwadini yokuhlengwa ngaphambi kokusekela kwezwe uzela ukusindisa labo kuphela bangobani angazi niyabo kodwa wena akukho umuntu ongaba nokukholwa ngaphandle uma uthi kungokwalowo nalowo futhi kungokwakhe akekho ngeza ngaphandle uma uNkulunkulu ebabizile iqiniso lelo ngakho kukhona abantu abaningi abangayiki kusindiswa siyazi ngakho bona awu uNkulunkulu wakwazi lokho ngaphambi kokuqala kwezwe ukuthi abayi kusindiswa baningi abangayiki kuphulukiswa niyabo abaningi abayi kuphulukiswa bangeke nje bangeke bakubambe abazi ukuthi kuyini abaningi bayokwazi kodwa siyakushumayela ukuthi kungokomuntu wonke ngoba asazi ukuthi lowo muntu ungubani asazi nje kodwa lokho kungokalowo nalowo kodwa abanye abantu abakwazi nje ukubamba lokho kukholwa manje futhi into efanayo mayelana nalolu phawu uphawu sikhulumile uphawu yini esikade side kodwa manje ngokubonakaliswa kuphawu niyabo manje ngezinye izikhathi siluvumele amaluthela aluvumele ekutheni ukwemukela izwi ukwemukela uKristu njengomsindisi eqondene nawe amaMethodist yathi lapho weneme ngokuphelele ukuba umemeze yilolo-ke Pentecostali ethi khuluma ngezilimi khona-ke usunalo futhi sithola ukuthi konke okwakho kwakungesikho niyabo uphawu luphawu lunguwe noKristu njengabantu ndawonye niyabo lungumoya ongcwele ukuphila kwakhe phakathi kuwe esebenza ukuphila kwakhe uqobo ngawe futhi kungokwabacebile abapofu noma kungokwalowo oyolwamukela manje khumbulani uPawulu lokho wena uya enkampanini yakaloliwe futhi ugogela ukugibela kwakho kukhona intengo inani ake sithi kubiza abasenta ngabashumi amahlanu ukugibela lolu loluhambo lwebhasi noma uloliwe ukusuka lapha kuya eCharlestown eIndiana kubiza amasenta ngamashumi amahlanu awu manje inkampani ikhipha izimpawu ukuze niyabo manje into oyenzayo wehlela izansi bese omunye akukhokhele ukugibela kwakho amasente angamashumi amahlanu bakunika uphawu olukunika ilungelo kuleso sitimela size sifike lapho esiya khona noma ikuphi lapho leso sitimela esiya khona niyabo lukunika lolo luphawu manje lolu daba igazi laliluphawu ngokoqobo lalifanele libhecwe ngoba nje lalingokwemvelo yilokho kuphela ababenakho ngoba kwakuyigazi lewundlu isilwane igazi lewundlu ngakho ukuphila kwakusegazini ukuphila okwase kuphumile ngakho igazi lagcitshwa niyabo ukuphila kwaphuma kodwa kwakungenakubuyela phezu kwekholwa ngoba yisilwane kodwa kuphelana likhulumango nembeza umuhle ukuthi wakukhona owawuza umhlatshelo phelele futhi ukuwenza ube ngophelele umahluleli wonke uNkulunkulu wasezulwini uba ngumhlatshelo umahluleli umsizi wamajaji nommeli yabo uba ngumhlatshelo futhi khona-ke ngenkathi kuphila kwakhe kuphuma okwakunguNkulunkulu nezwi lapho lakho elivela khona futhi ngiyakubapha kuphile kuphakade manje sigrekini ngiyazi ngikhuluma ezifundisweni ngibona ezimbili noma ezintathu niyabo futhi negama esigrekini lapho linguzowi zoe esigrekini elisho ukuthi ukuphila kukaNkulunkulu uqobo futhi ngiyakumupha izowi ukuphila kwami uqobo uKristu noNkulunkulu kwakubunye kodwa ke ukuphila kwakukuKristu ngomoya ongcwele hhayi umuntu wesithathu kodwa umuntu ofanayo esimweni sikamoya ongcwele eza phezu kwakho njengophawu ukuthi ukuphila kwakho nenkokhelo yokugibela kwakho sekukhokhiwe sewamukelwe kuze kufike lelo phawu uvunyelwe emgwaqweni omkhulu awuvunyelwe ohambweni lwebhasi awuvunyelwe ukuyongena phakathi uze ukwazi ukuveza lelo phawu nalelo phawu luyinkokhelo yakho yokugibela futhi manje lokhombisa ukuthi igazi lichithiwe futhi labhecwa kuwe intengo ibheciwe kuwe futhi unophawu lokuthi igazi libheciwe kuwe futhi uyemukelwa niyakuthola manje na ohe ho manje akusibo nje ubufakazi obongena siqiniseko niyabo wena uthi futhi Branham ngiyakuzwa emiqondweni yenu niyabo ngizokwazelana muga wawuyini nokuthi uyini na lapho wazi kanjalo-ke niyabo wawuyini ngaphambi kokuba lolu phawu lubhecwe na uyini emva kokuba selubheciwe na kwakuyini izifiso zakho ngaphambili futhi yini izifiso zakho kamuva na kodwa-ke uyazi noma uphawu lubheciwe noma qa nalezi ezinye izinto nje zizihambela zona ngokwazo nalokho niyabo akufani nje nokukhuluma ngakho futhi uthi izilimi ngubufakazi manje ngizoveza ngithenge izicathulo ulimi alusiso isicathulo nje luza nesicathulo niyabo nje luza nesicathulo niyabo manje into efanayo luphawu uphawu nguKristu kodwa ukukhuluma ngezilimi nokukhipha amademoni nokwenza lezo zinto nokushumayela nanoma yini okunye ngubufakazi lulapho iqiniso kodwa akusilo niyabo yesiphiwo salo uma ngikutshele ukuthi wena uthi ngifuna wena mfowethu Branham futhi ngikupha isipho niyabo awu akusimina lowo yisipho sami leso izilimi yisiphiwo sikamoya ongcwele hhayi umoya ongcwele yisiphiwo sikamoya ongcwele nodeveli angalingisa nayikuphi kwalezo zinto kodwa angebe ngumoya ongcwele niyabo angazilingisa lezi ziphiwo kodwa angebe ngumoya ongcwele nomoya ongcwele uluphawu ukuthi igazi libheciwe ngoba lulandela igazi kusukela le encwadini yokuhlengwa niyakubona na leyo kwakuyinhloso yakhe yokuza yilokho akulandele eminyakeni yonke yonke iminyaka ulandele lokho ukubona ukuthi luyalethwa futhi bebengenakupheleliswa ngaphandle kwethu futhi manje umoya ongcwele wonke uhambele ibandla wenza uNkulunkulu enyameni yomuntu njengoba enza phambi kwesodoma ukusha lapho okwakungumfanekiso kwase u-Abrahama wabonakala kuye futhi zonke izinto abengakazenzi kwehle njalo eminyakeni yebandla manje uyazenza kubuyela ezwini ngoba imilayezo nemilayezo kufanele kuyophethela ezwini lonke futhi ezinsukwini zokugcina izimpawu eziyisikhombisa zivulwa kwakungukuxosha konke okuhlakazekile obekushiywe kukho futhi kwenze yonke into ibe semzimbeni owodwa omkhulukazi womlobokazi ukuthi labo ababephila emuva lapho kwakungaphelele kuze kupheleliswe leli bandla leli qembu elingumlobokazi ezinsukwini zokugcina ukubangenisa futhi bonke kanye kanye basiwe phezulu niyabo uphawu uJesu Kristu umoya ongcwele uphakathi kwethu sifanele sikuhloniphe ngokuzijoba lokho asikwazi ukuzijoba ngokwanele ukukhumula izicathulo zakho noma ukuguqa ngamadolo akho bekungeke kwakuthulula kungeke kwakwenelisa kungeke kwasenelisa kodwa ukuphila ukuveza isithelo sikamoya manje yini isithelo sikamoya na niyabo uthando ukujabula ukuthula niyakhumbula kulokhu kusanda ukulungiselela kwathunywa isithunywa nomlayezo. Into elandelayo ayenzile emva kokuba ethumele isithunywa nomlayezo, wathumela insika yomlilo ukuba kube yisiqinisekiso. Into elandelayo kwakungukuthi emva kwalokho kwakuyikhonstile noma induduzo, niyabo, wawazi ukuthi kwakuyikho, wawunokuthula, sinokuthula noNkulunkulu ngenkosi uJesu Kristu, niyabo. Manje kulobu busuku sizokhulekela abagulayo, futhi ngicabanga ukuthi banesidlo, nizoba nawo umpapathizo, inkonzo yompapathizo na? Isidlo nje, isidlo, futhi sifuna nihlalele isidlo, futhi phakathi kwengamashumi amathathu nanhlanu noma imizuzu engamashumi amane sihlose ukuba sesiqedile futhi silungele isidlo. Futhi manje kusasa isikhathi sosuku lwabasebenzi, ngakho ningathi ukuphumula. Manje ngithe lokho bekuyizinhloso zethu, niyabo, asazi ukuthi ngasikhathi sini, ngifuna ukuqiniseka kukuqondisa kahle lokho. Manje kulokhu kuse ngilitshelile ngokungabi nani, ngicabanga ukuthi besineminye emibili noma umlayezo wamahoro amathathu kulokhu kusa, kodwa sengivele ngaqala nje, futhi ngicabange ukuthi ngizovele nje ngiqhubele lowo kulobu busuku, kodwa ubumkhulu kakhulu impela. Ngazi noma abantu bawutholile noma cha, ngiyethemba banjalo ndawo zonke, futhi ngiyethemba ukuthi bekukhona amatheyipu amahle kuwo ukuze usabalaliswe ukuba waziwe engukholwayo nawo wonke umlayezo esengake ngawethula ukuthi uqobo wagcotshwa nguNkulunkulu ngaphandle kwe kusobala umyalo ovamileyo njengezimpawu ezisikhombisa nezinto lelo kwakuyizwi likaNkulunkulu ngqo. Ngikhuluma ngomlayezo osazoshunyekelwa, ngikholwa ukuthi owodwa bekuyiwo, yabo, lowo odingeka ulandele lezo zimpawu ezisikhombisa. Manje qaphelani ukuthi kulandelani emva kwezimpawu ezisikhombisa, ukuhlangana kwabantu, izibonakaliso ezihlangene, ilambo elibomvu libanika ezinsukweni zokugcina, isibonakaliso sabesifazane beya ngokubukeka nendoda ukuthi bayokwenzenjani. Zonke lezi zibonakaliso zikamoya ongcwele ziholela phezulu bese kubuyela lapha ngo ekwembulweni kwesisibekelo sayo yonke leyo milayezo kusukela ezimpawini ezisikhombisa. Kwembulwa isisibekelo kulento eyodwa uphawu ukuthi zonke sikahle, niyabo, nje sizihlole futhi sibone ukuthi sikukho yini ukukholwa. Manje inkosi libusise, futhi manje ngaphambi kokuba siphenye ngale eBhayibhelini ukukhulekela abagulayo, sibuzile kulokhu kuza bangaki kokhulekelwe ngobosuku bangesondele dlule abaphulukisiwe obese vele ephulukisiwe kuleli viki, futhi empeleni wonke umuntu lapha baphakamise isandla sabo obese emhlanganweni ngobusuku bangesonto elidlule. Manje kungukuthi ze niyaqonda kuyinto kungukuthi ngizibambela mina lokhu. Bekukhona umfanyana ovele watshelwa ehla ivele eChicago omncane, inkosikazi ngabe yilowo wesifazane uPeckinpah wase ungudade ongumKristu olungileyo impela, futhi ulethe uthile inganyana ngendlela engiqonda ngayo umfanyana, noma ukuthile ukuthi odokotela babengazi ngisho ukuthi kwakwenze njani ngaye, amaphaphu akhe ayimabi kabi, noma ukuthize abangakwazanga ukwenza abakwazanga ukumngenisa esikoleni noma ukuthize wayemubi kabi kakhulu. Futhi kwathiwa umoya ongcwele emva komlayezo ngqo wakhuluma kulowo mfanyana, futhi wambiza wamtshela izimo zakhe nokunye nokunye, futhi wamemezela ukuphulukiswa kwakhe. Futhi kuleli viki uhambile umama noma abazali noma bekungubani wambuyisela kudokotela, nodokotela wathi usenohlu olusha lwamaphaphu, niyabo, uhlu olusha lwamaphaphu. Futhi indlela engiqonda ngayo ukuthi abazali noma othize ushaya ucingo olusuka kude noma ngenye indlela ukuba kwaziswe ebandleni, niyabo. Manje uNkulunkulu umdali angalwenza uhlu lwamaphaphu amasha. Ngiyakholwa ngempela ukuthi sonqenqemeni lwenye yezinto ezinamandla kakhulu kunazo zonke sezake zashaya umhlaba selokhu kwaba sezinsukwini zenkosi uJesu, niyabo, niyabo. Kodwa manje singaziwa kuphela nje kuyoba ngokuthobeke kakhulu, niyabo, niyabo. Lokho umuntu akubiza ngamandla uNkulunkulu kubiza ngesinengiso, kodwa lokho umuntu akubiza ngobula uNkulunkulu kubiza ngamandla, niyabo. Ngakho manje kuqapheleni, niyabo, kuyoba ngokuthobeka ubaluleke kakhulu ukuthi awusoze ugeje ukuthi uyokugeja uma ungenalo uphawu lapho ukukuhlola niyabo niyabo ubani owayeyoke acabange ukuthi izintaba yayitshe kula njengezinqama ezincane namaqabunga ayeshaya izandla zawo ngenkathi kuphuma umprofethi evele hlane lokho okwakhulunywa ngo-Isaya amakhulu alishumi nambili noma iminyaka engamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili ngaphambili nobuhwanqa bonke ubuso bakhe nesiqubu sesikhumba semvu engenalo ngisho ipulpiti angashumayele kulo exoshiwe kuwo wonke amabandla futhi emi ogwini lejordani ekekebula phendukani futhi wabiza abantu ngesigejane samabululi zinyoka kodwa yilokho unkulunkulu akusho ukuthi lapho efika izintaba zaziyotshekula njengezinqama ezincane niyabo abathobileyo bakubona bajabula babengakuqonda kanjani ukuthi lowo mesiya omkhulu owaprofethwa kusukela khona impela ekuqaleni kwencwadi kugenesise ukuthi wayeyofika umsindisi na yonke imihlatshelo nabo bonke abaprofethi nakho konke kwakukhombe kuye bese kuthi-ke lapho ifika ithathwa njengozalwe ngokungemthetho ubaba owayengashadile ngisho nomama wakhe kuthathwa kanjalo niyabo nowesifazane wafunyanwe ekhulelwe umntwana ngaphambi ngisho kokuba baze bashade futhi waqhamukela entweni enjalo futhi wazalelwa kwesincane awo kuthi isitebele ebhayibhelini kodwa isitebele ngaleyo mihla kwakungumgede emuva odongeni ngake ngahlangana nendawo enjalo le e-Arizona ngesinye isikhathi ngizingela kwakukhona isitebele emuva ngaphansi kwengoxe yamadwala futhi yileyo ndlela-ke ujesu azalwa ngayo emuva kulesi sitebele sincane sewa emkhombeni wefolishi notshani obomileyo esitebeleni samankomanzi niyabo lapho kwakukhona khona izimpahla futhi wakhuliswa njengomsizi wombazi futhi lowo kwakungaba kanjani kujehova onamandla na kodwa kwakunguye niyabo kwakunguye niyabo uhlobo oluyinqaba ngempela lo muntu kodwa wonke kathi esengumfana nje wakhexisa imilomo wabapristi ngokwazi lelo zwi ngoba ngani na wayeyizwi niyabo wayeyizwi akazange ayilobe incwadi akazange alilobe izwi ukuyilonazwi kuphela ake aliloba ngeqakele walihlikihla esiye esihlabathini ngenkathi usifazane wayekade ethathwe iphinga akazange alilobe izwi ngani na wayeyizwi niyabo wayeyizwi wayengadingeki kuliloba impilo yakhe yaliphila wayeyizwi uma ngingezi imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa niyabo uma ngingenzi khona ncamashi izwi elathi ngiyokwenza khona-ke angiyisilo izwi kodwa uma yilokho ayekuchaza uyizwi ngakho manje zilungiseleleni manje mayelana nenkonzo ezoba khona yokuphulukisa nesidlo besingajabula ukuba nihlale nathi uma ningakwazi uma ningenakwazi sizobeke sesiphuma khona manjalo futhi ningakhohlwa ningikhulekele nikhulekele nomngami owesifazane omuhle kulabo bonke ezweni nabantwana bami futhi manje ngibabizile bonke ukuba babe ngabenkosi ujesu manje ubheki usesonyakeni nje womncane urikhetha niyazi futhi nje elincane itshitshana njengoba sesivamise ukukubiza kanjalo futhi manje-ke usesonyakeni onjalo-ke kodwa manje uyintombazane nomoya omuhle impela futhi ngiyayibonga inkosi ngalokho akabhemi akaphuzi akazulazuli lutho kodwa nje usesekulowo nyaka akakhathazeki akafuni kuya enkonzweni futhi uma eya uhlala emuva lapho azihlafunele ushungama asukume aziphumele lokho niyabo ngifuna ukumbona egcwaliswe ngomoya ongcwele ngifuna ukubona ujoseph ngifuna lowo mfana ngikholwa ukuthi ngelinye ilanga lapho ngingasakwazi ukuphinde ngiye epulpiti ngifuna ukuthi athale leli bhayibheli eseligugile lidala futhi ngimnike lona ngithi joseph hlala nalo ndodana kodwa-ke sengilungele ukukhuphukela phezulu ngifuna ukuzwa umoya uphephetha ndawo ngibuke phezulu ngivayizele ngesandla sami ngisuke ngihambe asikhuleke baba nkulunkulu yonke impilo yethu isongelwe kulokho ngokuba inguwe futhi wena ungukuphila kwethu manje kukhona abanye lapha nkosi obamba ngisho loluphawu engikhulume ngalo sebengenwe yilolo phawu kepha nokho bayagula futhi ngifuna ukukhuluma kulobu busuku ngokubanikeza inkuthazo ukubakhuthaza ukuba bathathe lawo malungelo abawanikwe nguNkulunkulu banelungelo lokwehlula lowo devele usevele wehluliwe futhi uyabakhohliza nje ngiyababiza baba Manje ngisize ukuba ngikhulume izwi. Khuluma ngami Nkosi ngaleli amanothi ambalwa engenawo elotshwe phansi lapha ngemibhalo emncane elotshiweyo. Ngikhulekela ukuba ungisize Nkosi futhi ngingene ezwini futhi ngibanike ukukholwa kwenkazimulo kaNkulunkulu. Egameni likaJesu ngiyakhuleka. Amen. Manje ngokushesha ngifuna nivule iBhayibhelini encwadini kaJeremiya nesahluko samashumi amabili nesishiyagalolunye. Uma nithanda ukufunda noma uma ningathandi, velani nikumake phansi uJeremiya isahluko samashumi amabili nesishiyagalolunye. Futhi sizoqala ngevesi leshumi likaJeremiya, ivesi leshumi lesahluko samashumi amabili nesishiyagalolunye. Futhi sizofunda kuLuka isahluko seshumi nesithupha siqale ngevesi leshumi nane. Manje ngizoninika indikimba yami nisaniphenya indikimba yami kulobu busuku ngokuthi izintshisekelo futhi ngintshisekelo futhi manje niyazi ukuthi izintshisekelo yini. Futhi manje sizofunda kuJeremiya isahluko samashumi amabili nesishiyagalolunye ivesi leshumi. Ngokuba isho kanje Inkosi ukuthi lapho iminyaka engamashumi esikhombisa isiphelile eBhabhele, ngiyakunihambela ngiqinise phezu kwenu izwi lami elihle ngokuniphendulela kule ndawo. Ngokuba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani, akumnandi lokho na, isho Inkosi, nokho imicabango yokuthula kungengeyobubi ukuba ngininike isikhathi esemukelekileyo nethemba. Niyakungibiza niye kukhuleka kimi, ngiyakunizwa. Niyakungifuna ningifumane, lapho ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Ngiyakufunyanwa yini na, isho Inkosi, ngibuyise ukuthunjwa kwenu, nginibuthe ezizweni zonke nasezindaweni zonke lapho nginixoshele khona, isho Inkosi. Futhi nibuyisele endaweni enganenza ukuba nithunjwe kuyo, ukubuyele ePentecost. Kufakwa yimina lokho, qobo lwami alikusho lokho, yilokho ebengikuqondile ebandleni. ULuke 15 verse. ULuke 16 kuqala evesini leshumi nanhlanu noma ivesi leshumi nesithupha.
The law and the prophets were until John.
Umthetho nabaprofeti kwakukhona kwaze kwafika uJohane. Kusukela kuleso sikhathi umbuso kaNkulunkulu uyakushunyelwa, wonke umuntu uphika ngokufuzula kuwo. Wonke umuntu uphika ngokufuzula kuwo, akavele nje ahambe ayongena kuwo kalula, kodwa umele ufuzulwe. Niyabo, manje lapho ningifune ngenhliziyo yenu yonke, khona-ke ngiyofunyanwa. Futhi wethembisa ukuthi wayeyobuya futhi alethe abantu ekuhlakazekeni emhlabeni wonke jikelele. Emva kwaleyo minyaka engamashumi ayisikhombisa babuyele eJerusalema, lapho bashiya khona, futhi wakwenza ngaleyo ndlela nje kunjalo. Manje sizokhuluma ngokuthi izintshisekelo imizuzu embalwa nje, ngokuvamisile ngothatha isimo esiphuthumayo ukusiphonsa intshisekelweni. Niyabo, kubi kakhulu ukuthi kufanele kwenze njalo, kodwa izidalwa ezingabantu zivilapha kakhulu emqondweni wazo ukuthi kuthatha ukuphuthuma. Kukhona okuqubukayo, futhi lapho benza khona kubaphonsa kuleyo ntshisekelo. Futhi ngempela ekwenzeni lokho entshisekelweni kukhipha leyo nto yangempela oyiyona. Kuyakhombisa ukuthi wenziwe ngani esikhathini sentshisekelo. Ngokuvamisile kudonsela ngaphandle konke okuhle okuphakathi kuwe. Esikhathini sokufa ngike ngabezwa abantu lapho base bazi khona ukuthi base befa, izinto ababezigcinile ziyimfihlo impilo yabo yonke, bona entshisekelweni babezama ukukuvuma. Niyabo, futhi bezama thatha lokhu kuhlambuluke, hamba siza, hamba kwenze. Niyabo, entshisekelweni babefanele bakwenze ngaphambili lokho. Niyabo, ungalindi kuze kube yisikhathi esiphuthumayo. Ungangenzela ukuthi nokuthi na? ukuphuthuma kubanga intshisekelo kanti bekufanele sikwenze ngaphandle kokuphuthuma.
Now, we notice tonight that we're taking the symbols of the Passover.
Manje siyaqaphela kulobu busuku ukuthi sithatha imifanekiso yePhasika futhi iPhasika lathathwa kuphuthunywa ezikhathini zentshisekelo. Niyaqaphela kuku Exodusi isahluko seshumi nambili nevesi leshumi nanye lesahluko seshumi nambili. Ngikholwa ukuthi yikho kuthi nidle leli Phasika nezicathulo zisezinyaweni zenu, izinkalo zenu ziboshiwe nodondolo lusesandleni senu. Niyabo nilidle entshisekelweni. Babesibonile isandla esikhulu sikaNkulunkulu, babekubonile konke okwezimangaliso zakhe, futhi khona-ke base beze ngaphansi kwesibonakaliso sophawu. Futhi ngenkathi babese ngaphansi kwesibonakaliso sophawu, base bethathe isidlo entshisekelweni, ngoba bazi ukuthi ngalesi sikhathi uNkulunkulu wayelungiselela ukushaya ngokwahlulela. Futhi kwakuyisikhathi sokuzamazama, kwakuyisikhathi lapho wonke umuntu wayezihlola yena, ngoba izwi lomprofethi lalingakaze lehlileke nakanye. Lalifakazelwe ukuthi liqinisile, noma yini ayisho yenzeka nje ncamashi ngendlela ayisho ngayo. Inseke yomlilo yayisekhona lapho, futhi khona-ke umprofethi wayememezele ukuthi uNkulunkulu uyokwedlula kuphela lapho ebone uphawu emnyango, futhi kwakuyintshisekelo. Sengathi ngiyabona abantwana babe ngenkathi bebona lawo amakhulu amaphiko amnyama ehlela phansi esuka esibhakabhakeni njengentotho itheze phezu kwedolobha ukudazuluka kuvela kuyo yonke indlu. Cishe ukuba abantwana baya kuyise basebethi, babayi uneqiniso ukuthi singaphansi kwalelo phawu na? Futhi wayengaya emnyango abuke ensikeni ikhothamo athi, ndodana, lokho kuhambisana nezwi lakhe. Khumbula ngikumntwana wakho omdala kunabo bonke, babayi uqinisekile na? Uqinisekile, lokho kuhambisana nalokho umprofethi asitshele khona, futhi unezwi lenkosi elathi, lapho ngibona igazi ngiyakudlula kini, nizithathele iwundlu ngokwendlu, nginingenise nonke nina bantwana. Ngowami omdala kunabo bonke, kodwa ulizibulo lami yiyo leyo efayo onke phandle lapho, kodwa nanto igazi. Yilokho-ke uisho kanje inkosi eyikho. Ngakho phumula ndodana yami, phumula ukhululeke, ngoba uNkulunkulu wenze isethembiso. Niyabo, awu babayi, uzigqokeleni izicathulo zakho na? Uluphatheleni ngesandla sakho udondolo na? Yini uphathe ucezu lwesinka ngesinye isandla newundlu ngakwesinye isandla na? Yani leyo mifino ebabayo nezinto na? Uyidlela nina yini wehle umjuluko ebusweni bakho na? Ndodana, ukufa kulungela ukugadla. Niyabo, kwakusesikhathini sentshisekelo. Manje ngikholwa ukuthi siphila ezinsukwini lapho esi, noma uma kungenjalo, izinsuku esiphila kuzo zifanele zibangele ibandla ukuba lingene shi entshisekelweni. Ngiyakholwa selokhu kube ngumlayezo wakulokhu kusa uvela kuNkulunkulu, akusimina. Ngikholwa ukuthi ufanele ukuphonsa lonke leli bandla entshisekelweni, ukuthi sesidlale isikhathi eside ngokwenele. Sesiye ngokwenele ezintweni, kufanele kube khona esikwenzayo. Ukuthi singazibona kanjani ezinye izibonakaliso ezinkulu nezimanga zenziwa kwabanye? Futhi kuthiwani ngathi na? Kufanele kubangele isimo sentshisekelo ukuthi sizimisele phambi kukaNkulunkulu. Izibonakaliso zokufika kwakhe zifanele zilethe lonke leli bandla. Lapho sesikufundile ezwini, umoya ongcwele usesitshelile, hamba uye endaweni ethize, into ethize thizeni izokwenzeka. Engasitshela ukuthi bekuyini, kodwa bekuyokwenzeka. Siya lapho, kwenzeka ngaleyo ndlela. Amaphephandaba kuqukethe, amaphephabhuku kuqukethe, kukhonjiswe isithombe sakho. Buya uze lapha futhi ubone lezo zifihlakalo ezinkulu zifihlwe eBhayibhelini. Zivulelwe thina ensimini entsha esingakaze siyazi ngaphambilini, futhi ngokuphelele kuxubana ekufikeni kwenkosi Jesu. Bese-ke ekupheleni kwemilayezo nibone ukwenza kukamoya ongcwele omkhulu, nimbone ehle ebonakala phambi kwabantu, baze bathathe ngisho nesithombe sawo. Niwubona usebenza futhi ukhombisa ukuthi akusuye umuntu, akusuye nje umshumayeli, akusile ibandla elithize. ngumoya ngcwele ukhombisa into efanayo owayenzayo ngenkathi uzihlanganisa ngokomzimba emzimbeni kajesu kristu manje uzihlanganise ngokomzimba emzimbeni womlobokazi wakhe kufanele ukusiphonse entshisekelweni labo bantu babesibonile isandla sikankulunkulu futhi ngalobo busuku besidlo basithatha ne entshisekelweni ngoba bazi ukuthi kukhona okwakulungiselela ukwenzeka futhi siyazi kukhona okulungiselela ukwenzeka futhi kumbulani ukufika kwenkosi kuyoba ngokuzumayo ukumuka okuyimfihlo iyofika imthathe njengesele busuku nokucabanga ukuthi uma uthize ngokuzuma kukhona amalungu omndeni wethu asehambile futhi usisele ngemuva kufanele kusiphonse entshisekelweni ukuthi ngomusa kankulunkulu asiyikushiywa emuva ngemuva uma kukhona noma yini engingayithandi ungakwenzi ungangishiyi inkosi ezinsukwini ezimbalwa ezidlule ngangilalele uMel Johnson ecula lelo culo ungikhumbule lapho izinyembezi zehlela phansi yebo ungikhumbule lapho abangane bengekho macala wonke futhi lapho sengiwele lo mfula weJordani lapho usubiza amagama ungikhumbule futhi encwadini yokuphila yewundle ngifuna igama lami lilotshiwe ngifuna yena angikhumbule lapho sekubizwa amagama futhi kungiphonsa entshisekelweni lokho kungukuthi njengophawulu wathi emva kokuba sengishumayele ivangeli ngiyoba ngomcashi mkhunjini ngabe ngiyoba ngolahliwe na bekungenzeka ngakho kungiphonsa esigabeni sokushisekela intshisekelo kucabanga ngokuthi emva kwayo yonke le minyaka yokushumayela ngabe bengiyo ngabe benginga indawo ifike lapho ebengizokwehluleka kuye na yimuphi umnyakazo olandelayo na yini elandelayo kufanele ngiyenze na futhi kungiphonsa esigabeni sokushaywa uvalo futhi yini engingayenza na kungiphonsa ezintabeni nasezigodini futhi kulukhuni ngoba lapho nginabantu ngifanele ukuba yizinto zonke kumuntu wonke ukuze ngizuze lo Kristu abanye noko nginalolo phawulo phambi kwami njalo nebo futhi ngibona izinto eqhubukayo futhi ngeke ubatshela abantu ubona izinto ezehlukile futhi wenqatshelwe leyo mibono abayibizayo futhi ngezinye izikhathi bayazisola uma ubatshelile futhi wena wazi kangcono kunokukwenza futhi kodwa-ke uhamba kakhulu emibonweni ize ithi yonke into ibe ngumbono futhi kuphonsa isigabeni sokushaywa uvalo uyabuka bese uthi manje ngabe ngisembonweni na njengokuhlala khona lapha ngabe ngumbono lona na ngimi kuphi ngempela na niyabo usebenza ngokwedlulele uzitshelisa ngokwedlulele futhi uthole izinto ezimayelana nabantu ofisa sengathi ngabe awuzazanga abantu ofisa lezi zinto ukwazi lezi zinto abaqonde ukuthi lelo hlobo lwenkonzo lubizani awazi ukuthi kuhambisana nani kodwa-ke kuphonsa entshisekelweni nkosi unkulunkulu ngiyazi ngizodingeka ngiphendule uJack Moore ke wathi kimi angikuthandi ukuphendula ngendlela wena ozophendula ngayo ngosuku lokwahlulela wathi unkulunkulu ubeke laba bantu ezandleni zakho futhi uyozilanda ngabo bonke uyoziphendulela ngenkonzo yakho lokho sekucishe kube yiminyaka eyishumi nenhlalo eyedlulayo noma mhlawumbe ishumi lezishiyagalombili futhi kusukela lapho bengisentshisekelweni ngizokwenza njani na angisho kuphela lokho okushiwo nguwe nkosi mangibatshele lokho okuliqiniso noma ngingasho lutho kungiphonse entshisekelweni bese-ke ekuboneni lezi zibonakaliso ziza ekuboneni umoya ongcwele uzikhipha lapho futhi ulethe lezi zimpawu futhi uzibeke phakathi kanjalo ulethe iminyaka ebandla futhi uyingenisa bese wehlela phansi usensikeni yomlilo enkulu emuva lapho futhi wazembula bese wehlela kokulandelayo ezimpawini ezisikhombisa futhi wakwembula kwaze kwabekwa ngisho nasemaphepheni namaphephabhuku wase ungena futhi uthatha izingelosi zikankulunkulu lezo zingelosi eziyisikhombisa nemilayezo eyisikhombisa futhi wakuqinisa ncamashini lokho ibhayibheli lakushoyo kodwa-ke phakathi kwaleso sikhathi wenyuka wangenisa lezo zimpawu lezo zibonakaliso ukubanibanika kwesikhathi sokuphela futhi wakukhupulela kubantu futhi wabatshela ukuthi kuyini nakho konke mayelana nakho nenkosi isebenza khona lapho izikhombisa khona bese kuthi ke khona ezantsi njengakulokhu ukusa wenyuka futhi wafuna lolo phawu kumuntu wonke bona ke ngabantu bami nilabo engibathandayo laba nabo olalele amatheyipu nokunye nokunye bona ke niyabona ukuthi intshisekelo yipi okungifaka kuyo intshisekelo izibonakaliso zokufika kwakhe zifanele ziphonse lonke ilunga likaKristu entshisekelweni manje mayelana nemiphefumulo yethu mayelana nenhlalakahle yethu yokuphila kuzayo awu sizofinyelela phi uma sizuza izwe lonke na siyini siphilela ini na nisebenzela ini na nidlela ini na nizabalazela ini na ukuphila niphilela ini na ukufa futhi awukulungele ukuphila uze ulungele ukufa yiqiniso futhi sibone eziningi kakhulu izimangaliso zokuphulukisa kufanele kusifake entshisekelweni uma lo mfanyana ngabe ngibuka unkosikazi Pick n Paul manje na ngabe unkosikazi Pick n Paul lona na ngabe nguwe obunomfana lapha okuthize noma okunye na ngani nangozifazane ehlezi khona lapha ebengikhuluma ngaye kwenzekile nje ngabheka ngale ngase ngimbona manje uma uNkulunkulu engamenzela lokho lo mfanyana bekufanele ukuphonsa entshisekelweni umlisa wasenyiwe alibhani kungenzeka ukuthi lapha kulobu busuku ungumngane kumfowethu uRobertson ube nomfanyana lapha ngicabanga ukuthi umkakhe wake waba nomdlavuza futhi waphulukiswa futhi manje umfanyana unezifuba zomoya kabi kabi useze waba sesimweni esibi nje umfo omncane wacishe wadlavuzeka umphimbo oqubu lwakhe nebo wasekelethe umfanyana ya ngiyasibona isandla sakhe siphakeme emuva lapho wakhulekelwa kulokhu kusa niyabo intshisekelo ngenkathi unkosikazi wayesazobulawa ngumdlavuza wazi ukuthi uNkulunkulu bengamphulukisa futhi uma uNkulunkulu ebengaphulukisa unkosikazi uNkulunkulu angamphulukisa umfana futhi kukuphonsa isimweni sentshisekelo niyabo kufanele uze futhi lapho ushisekele kholeke uNkulunkulu uzokulalela kodwa uma nje uvilapha awukhathali noma uyakwenza noma cha awu kholeke lokho kwehlukile uthi uyakwenza kodwa kuthatha intshisekelo ukukwenza ngikholwa ukuthi isizathu sokuba singabi nayo intshisekelo yingoba kungukusilela kothando uNkulunkulu uthando lukaNkulunkulu ngicabanga ukuthi uthando lukaNkulunkulu lubangela intshisekelo uma uNkulunkulu kuwe uphawu ungaphakathi kuwe futhi uyazibona izimo zezikhathi nabantu baxamboza eseneli ngendlela abayiyo kuzokuphonsa intshisekelweni ngikholwa ukuthi kuzokwenza manje izwi ngokucacile liyabalula uma ufuna ukukuloba phansi lokhu kwabasegalatiya besihlanu isithupha ukuthi ukukholwa kusebenza ngothando niyabo ukukholwa kusebenza ngothando futhi okuyiyona ndlela kuphela ongaba nayo nokukholwa ngokuba nothando kuqala ngoba eqinisweni ukukholwa kuyisisusa sothando isisusa yilokho impela ukukholwa kuyigo kuyisisusa othandweni manje wena uma ungenalo uthando ngeke ube nokukholwa niyabo ungaba kanjani nokukholwa kumkakho uma ungamthandi na lokho kukwifiliyo manje kanjani kwi-agapao kuNkulunkulu na kungaba kanjani-ke uma ungamthandi uNkulunkulu na uma ubutshe ubumthando mkakho futhi ungamtsheli neze ngakho futhi ungakaze wahlala phansi umkhulumise ngezothando ukuveze kuye umange umkhone futhi umtshele ukuthi ungumpheki obedlula bonke ezweni zonke izinto ozaziyo nokuthi ubukeka kahle kanjani nokuthi umthanda kangakanani uma ungakwenzi lokho ngeke neze akwazi ileyo ndlela uma umthanda uyakuveza yileyo ndlela esenza ngayo kuNkulunkulu lapho simthanda singamtshela ngakho sihlale phansi futhi siyamdumisa futhi simkhonze futhi buka uthando lusiqhubela kulokho manje-ke ukuba-ke kukhona kujesu kufanele kwenzelwe umkakho na ngani bekungakuphonsa intshisekelweni ukuze kwenziwe ukuba-ke omunye uthi umkakho unomdlavuza ukuba-ke omunye uthi umkakho kho une-TB futhi usezokufana nokho wena uyokwenza noma yini niyabo kuya kuphonsa entshisekelweni futhi lokho yinto efanayo-ke lokho kuyiyona sifanele sibe nothando ngaphambi kokuba sibe nokukholwa futhi ukukholwa lapho sinothando loqobo lwenzani na lufuqa ukukholwa kwethu kuphumele ekhaleni lempi kaNkulunkulu niyabo uthandolo buNkulunkulu loqobo lukaNkulunkulu nolwezwi lakhe nolwabantu bakhe luyofuqa ukukholwa kuphumele lapho uthando luvele nje lubambe kukholwa futhi nje wozana sambeni futhi lusho luphume ngoba yiloko kwenziwa uthando. UJohane 14:23 uJesu wathi, uma umuntu engithanda uya kugcina amazwi ami, manje ungeke ugcine amazwi akhe ngaphandle kokuba nokukholwa kuloko akushilo. Ngakho-ke uma ethanda uNkulunkulu kheleke ugcine izwi likaNkulunkulu, uma athi ngiNkosi ekukhulumisayo uyakukholwa lokho. Uthando lumenza kukholwe ngoba uthando lubusa konke. Noma ngikhuluma ngolimi lwabantu nolwezingelosi ngingenalo uthando akulotho, yabo. Noma nginokukholwa okugudluza izintaba futhi ngingenalo uthando akulotho. Uthando lubusa konke ngoba uNkulunkulu luthando, uNkulunkulu wothando. Manje yebo mnumzane, uma uJesu athi uma umuntu engithanda uzogcina amazwi ami, siyazi ukuthi kuneliqiniso ukuthi uNkulunkulu uzohlakabezana nomphefumulo oshisekele. Manje sonke siyakwazi lokho, kodwa ngokuvamisile kuthatha okujizo kuba kusiqhubele kulokho, kulokho kushisekela entshisekelweni, kuthatha okujizo kukwenza. Siyathola kuJohane 5:15 ukuthi iBhayibheli lasho ukuthi oqinileyo leyo yintshisekelo, umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu. Lapho olungileyo, umuntu wonokulunga engena osizini noma ukuhamba komphefumulo noma usizi okunye kwakho. Ngicabanga ukuhamba yigama elingcono, usizi noma kuhamba noma yiliphi ofuna ukukubiza ngalo, kodwa lapho umphefumulo ungena entshisekelweni osizini, umkhuleko oqinileyo walowo muntu ongakhombisa uphawu kwenza ukuthize, niyabo. Qaphelani ukuthi iBhayibheli lathini lapha futhi kuJakobe 5:16 lathi, uma sivume izono zethu sihlambuluke sikulungele, sivume izono zethu omunye komunye singenana zono, ucela abantu bakukhulekele, sivume izono zethu omunye komunye futhi sikhulekelane. Nakho lapho khona ngothando, uthando ukuthi nginokwethemba ukuthi ngingavuma kuwe okubi kwami, nawe ungavuma kimi okubi kwakho. Futhi ngiyakuthanda ngokwanele ukuthi ngizokukhulekela, nawe ungikhulekele, futhi sizohlala nakho ngomkhuleko oqinileyo uze uphendulwe. Lokho kukuthi leyo yintshisekelo, yilokho esifanele sibe nakho ngaso sonke isikhathi. Ake sithathe ezinye izibonelo zangokombhalo zalokho okwenzeka manje okweminye cishe imizuzu 15. Inkosi Thanda, uJakobe wayengumuntu kuqala, wayengomncane, umfana othi akabe uhlobo olungakhathazeki. Wacabanga emqondweni wakhe qho ukuthi wayazi ukuthi ubuzibulo babusha konke kuye, futhi akazange akhathazeke ukuthi wayezobuthela kanjani inqobo nje uma ebutholile. Futhi emva kokuba esebutholile, wacabanga ukuthi konke kwakuhamba kahle ngoba wayenobuzibulo, wacabanga ukuthi into isiqediwe. Ukubukela kumfowabo ngenkathi eselambile engena ivele endle ekusebenzeni ngezinkomo nokuzingela enyamazeni idiye, futhi umfowabo wayedinga elikhulu ibhote lokudla, uphizi wasendle nezinto endawonye. Mhlawumbe kwakuhahisa impela uma umuntu elambile emva kokuhamba usuku lonke. Nomfowabo wathi, impela sekuthi angiquleke, ngiphe okunye kwalokhu. Futhi wathi, awu nge uma uzofunga kimi ukuthi ngithole ubuzibulo, niyabo. Wayengele ndaba ukuthi ukwenze kanjani inqobo nje uma ebutholile, futhi wacabanga lapho wayethola ubuzibulo lokho kuqede konke. Pentecoste kulapho wehlileke khona, wacabanga ukuthi ngoba wazalwa ngumoya, wazalwa ngumoya kaNkulunkulu, ubuzibulo lokho kwaqeda konke. Kodwa kuphela kuya kuqala. Niyakhumbula emlezweni othi yizweni ukuthi ubekanjani umntwana emva kokuba kwasekuzelwe emndenini kwaba yindodana? Kwakungamalungelo ebuzibulweni, kodwa kwakufanele kufakazelwe oqeqeshiwe umntwana. Bese kuthi-ke uma kungafakazelekanga ukuthi kungumntwana olalelayo entandweni kayise, kona-ke kufanele, yebo, kwakungalitholi kwakungesiyo kube yindlalifa, kwakungadli lutho oluyifa. Nokho kwakuyindodana, kodwa yayingadli lutho oluyifa uma yayingawukhathalela umsebenzi kayise. Futhi ngakho-ke kathi umoya ongcwele ehlela phezu kwabantu abangamapentekostali futhi baqala ukubuyisela emuva iziphiwo nezinto okwakusebandleni bacabanga ngoba babezalwa ngumoya lokho kwaqeda konke kodwa yabo kukhona ukubekwa kwendodana futhi ihamba kokuba le ndodana ifakazisiwe ukuthi indodana yangempela kodwa-ke yathathwa yayiswa endaweni yomphakathi yaseke ihlaliswa futhi yashintsha izingubo futhi ihlale phezulu lapho bese kuthi-ke kwaba khona ukubekwa kwendodana ukuthi yayisinefa lakho konke uyisa enakho uNkulunkulu wenze into efanayo ngendodana yakhe entabeni yokuguqulwa isimo yasibekelwa yi noma ifu futhi waguqulwa nezingubo zayo zakhanya njengelanga lezwi lathi lo iyindodana yami ethandekayo engiyithokozile ngayo uMose nomthetho babehlulekile futhi lena yiyo yezweni wabekwa niyabo manje uJakobe wacabanga ngenxa yokuthi wayenobuzibulo ukuthi konke kwenziwa beze njalo nabantu bephentekostali futhi baqala ukuhlela abakamunye mthathu nabakazigqizintathu nazo zonke izinhlobo zezinhlangano futhi beqophisana futhi bedonsana kwafakazela ukuthi uPawulu alungakabonakali ububi umhawu umbango niyabo kodwa ulapho okufinyelele khona manje niyabo uJakobe wacabanga into efanayo kodwa ngokwesaba ngobunye busuku okwempilo yakhe kho intshisekelo yambamba ngenkathi ecabanga ukuthi njengaphesheya kwalowo mfula ngeleyo umfowethu ulindele ukungibulala uzokwenza ngiyabo ubuzibulo ayebuthelile babuyinto eyayizobangela ukufa kwakhe futhi ngezinye izikhathi yona leyo nto oyemukelayo njengomoya ongcwelo yiwo futhi uzelwe kabusha ngumoya uma ungaqapheli leyo nto efanayo izokulahla kupheleni kunjalo wona kanye amanzi asindiswa Noah alahla yizwe into obuyoyibiza ngentshisekelo eyeqile ingahle ibe yiyona nto impela kulahlayo kupheleni komgwaqo manje uJakobe wazi ukuthi impilo yakhe yayisisondele kupheleni waba nesithunywa esafika zamtshela ukuthi umfowabo namadoda angamakhulu amane ahlomile ayezohlakabezana naye azi ukuthi wayesendleleni yakhe ukwesaba kwambamba wathumela amadoda ahamba ngaphambili nenkabi nezinkomo nezimvu kwenza umnikelo wokuthula no-Esawu wase-ke emva kwalokho waqala elinye iqembu linomunye umthwalo wezinto wase-ke eqala elinye iqembu linomunye umthwalo wezinto izama ukuhlangabezana naye kuqala ukuzama ukuphendula ulaka lwakhe wase-ke cabanga lokho ngeke kumise ngoba mhlawumbe ucebile kunami akakudingi wase-ke ethatha omkakhe nabantwanyana bakhe waze ebawelisa ukuthi u-Esawu ababone labo bantwanyana nomkwakhe futhi ngempela kubashanakazi bakhe abancane nabashana angeke ababulale khona-ke yena futhi akeke azange ukukwenza uNkulunkulu yazi ukuthi uthelwa kanjani umuntu uJakobe wawela umfudlana lapho waguqa phansi ngamadolo akhe niyazi wayekade uhlobo oluthi alube namahlenyana ngaphambi kwalokho ngiyaxolisa ngesisho kodwa ethi ukuba oluncane wayengujakobe jakobe kuchaza umkhohlisi futhi yilokho eyikho kodwa kukhona okwakufanele kwenzeke kuye lapho entshisekelweni lapho-ke kathi ukufa kwakumlalele ngaphambili kungahle kube khona abesilizwe labesifazane abahlezi lapha kulobu busuku lokho ngukuthi ukufa kukulalele ngaphambili futhi okuyiyona ndlela kuphela oyoke ukwazi ngayo ukuzuza into oyifunayo ngukuza ngentshisekelo kufanele ngibe nakho kulobu busuku ngiyakuthola manje kungenjalo ngiphelile kusasa sekwedlule isikhathi kakhulu kufanele ngibe nakho manje lapho ukhulekela ukubhabhathizwa kwamoya ongcwele uPawu ungasho ukuthi awu manje ngizokhuphuka futhi ngizame Nkosi mina ngikhathele kancane wo bakithi hlala esihlalweni sakho ungaze ngisho wenze umzamo uma uze uthi ngizokwedlula emqeni wabakhulekelwayo babeke amafutha ekhande lami ngizobona uma kungenzela okuhle ungavele uzihlalele lapho okhona uzofika kuloo ndawo nize lonke ibandla lifike endaweni ukuthi kuphakathi kokufa nokuphila ufanele ube nalo manje kungenjalo ubhubhe khona-ke uNkulunkulu uyonyakaza enkundleni uthathe intshisekelo kulethe uNkulunkulu enkundleni uJakobe wakhala sengathi akakaze ngaphambili ngokushisekela wabiza waze wambamba uNkulunkulu futhi lapho esekwenzile wabambana hhayi imizuzu elishumi nanhlanu wabambana ukuba amgcine emphefumulweni wakhe ubusuku bonke egolokonqo futhi noma kunjalo wayazi ukuthi wayengakasitholi isibusiso futhi wakwazi ukubambelela kwaze kwafika isibusiso wabambana ngentshisekelo kwaze kwafika isibusiso kwase ke futhi ngekathi esebone uNkulunkulu waze wafika ezigcawini kwase kuthi ke ekushisekeleni anginako ukuvumela uhambe ngekathi eqala ukuzwa isibusiso siqala ukwehlela kuye inqwaba yabantu ethi uthiwema kuNkulunkulu sengisitshelile manje lapho udukisiwe ya omunye othi wo nje ngizizwa ngikahle kakhulu umfowethu Branham ngehlele lapho ngase ngikhuleka wo uhle fanele ugijime konke kimi futhi mhlawumbe lowo bekunguNkulunkulu ngabona kukhanya okukhulu phambi kwami lowo futhi mhlawumbe bekunguNkulunkulu kodwa lokho akusikho engikhuluma ngakho ibhayibheli lathi kumahebheru isahlukose sithupha imvula inela abalungile nabangalungile ngokufanayo nje manje thatha ukolo uthathe nokhula bese ukutshala ensimini futhi imvula eqinisweni isuke ithunyelelwe ukolo kodwa imvula inele ukhula ngokufanayo njengoba yenza kukolo futhi imvula nokhula lujabulele imvula ngokufana nse njengoba unjalo nokolo futhi imvula efanayo wona umoya ongcwele ungehlela kongakholwayo futhi umenze enze ngendlela efana nse ikholwa elenza ngayo kodwa baziwa ngezithelo zabo yilokho engikukhulumayo lolo luphawu futhi uda futhi ujakobe njalo entshisekelweni wathi ngiyazi ngikuphathile ulapha nami kodwa angizukukuyeka uhambe omunye ukubona kahle umuzwane wokuqala bayasukuma futhi bagxume phansi naphezulu bagejime benyuke ezikhaleni zezihlalo bathi sengiluthelile 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 woqha e-e qha ujakobe wahlala lapho kwaze kwenzeka ukuthize okwamenza wahamba ngokwahlukile wamenza waba ngumuntu owehlukile ngenxa yokuthi wahlala kwaze kwenzeka lokho futhi wakwazi ibhayibheli lathi wabamba waze wanqoba umuntu anganqoba kanjani phezu kukaNkulunkulu na kodwa ungakwenza ungakwenza umuntu anganqoba phezu kukaNkulunkulu ngesinye isikhathi kwakukhona indoda ethiwa nguHezekiya wayetsheliwe nguprofethi isho kanje inkosi uzokufa uHezekiya waphendulela ubuso bakhe odongeni futhi esetshisekelweni wakhala kakhulu nkosi ngikhumbule ngihambile phambi kwakho ngenhliziyo epheleleyo futhi ngithi ngeminye futhi iminyaka elishumi nanhlanu ngemva kokuba uNkulunkulu esemtshelile ukuthi kukhona okwakuzokwenzeka wayezokufa futhi esentshisekelweni waluguqula ohlelo lukaNkulunkulu intshisekelo noma kunjalo wakhala kamunye esentshisekelweni ujakobe wahlala lapho zaze zafika isibusiso futhi zaguqula igama lakhe kubeni ngumkhohlisi laba olwenkosana enoNkulunkulu ngisho lesizwe sabiza ngegama lakhe yebo mnumzane kwakuyini na imiphumela yayingenxa yokuthi wathola kushisekela ngento futhi ngosuku olulandelayo lapho wehlangabezana no-Esawu akadinganga baqaphi waphuma waqonda wahlangabezana naye yebo ngani na wayesengena entshisekelweni waze wathola isiqiniseko futhi uthola ukushisekela uzothola isiqiniseko uma ungenjalo ungezi ngisho nokuzokhulekelwa ungezi ngisho ukuba uye altare le nto kuze kube phakathi kokuphila nokufa kuwe khona ke okuthize kuzokwenzeka impela intshisekelo uRuth wathola ukushisekela ngesinye isikhathi ngenkathi emi ngakunawomi wayesengabuyela kubantu bakubo kukho konke lokho ayekuthanda nakho konke ayekukhonza onkulunkulu bakubo nabantu bakubo noma anamathele kunawomi na kufanele enze njani na futhi wangena ekushisekeleni futhi wamemeza kakhulu lapho uya khona ngiya kuya khona nami lapho ohlala khona ngiyohlala khona nami lapho ofa khona ngiyofa khona nami lapho ombelwa khona ngiyomba noma ngiyombelwa khona nami uNkulunkulu wakho uyoba nguNkulunkulu wami nakho lapho khona ukushisekela uNkulunkulu wambusisa wamupha indodana uObede uObede wazala uJese uJese wazala uJese kufika uJesu ngoba intshisekelo njenge sifebe sincane uRahabi wayeshisekele wayazi ukuthi ukufa kwakumlelele ngaphambili wayephansi kokwahlulelwa futhi wathola ukushisekela wathi ngizonifihla izinhloli ngizokwenza noma yini kuphela fungani kuNkulunkulu wenu nendlu yami izokuma nakho lapho khona wathi ngizo uma uzothatha lolu phawu kuzoba njalo U-Eliyeza watshela ukushisekela ngenkathi enikwa umthwalo kuzingelela u-Isaka umlobokazi. U-Eliyeza waseDamaseku wayengumuntu omkhulu. Wayethandwa ngu-Abrahama futhi wayethenjwa ngu-Abrahama ukuphuma ayozingela umlobokazi. Uhlobo oluyilo lomlobokazi wendodana yakhe u-Isaka kulokho kuyovela uKristu. Manje u-Eliyeza engumuntu womoya wazi ukuthi kwakuchaza ukuthini uhlobo oluyilo lwesifazane lolufanele lube yileyo leyo nkosikazi yendoda futhi wayezomkhetha kanjani na? Ehoreni lentshisekelo yakhe ngenkathi efika emzini wakhuleka wase ethi Nkosi Nkulunkulu yileyo nto-ke lapho utshelwa ukushisekela hamba uyokhuleka. Nkosi Nkulunkulu makuthi intombazane kuqala eqhamukayo futhi iphuzise ikamela futhi ingiphuzise kube yileyo wakhuleka ngehora lentshisekelo yakhe. URebeka intombazane enhle wafika waphuzisa ikamela wayesethi ke ndingangilibazisa endleleni yami. Wayefanele afike esikhathini sokunquma ukuthi uyohamba yini. Wayengumfanekiso womlobokazi. Ngabe uzohamba futhi ayokana indoda angazange ngisho ayibone na? Manje lokho yinto enkulu engangaze ngisho ayibone. Nokho wayezwe kuphela ngenceku yayo. Lowo ngumfanekiso womlobokazi anikaze nimbone uKristu kodwa niyezwa ngezinceku zakhe ukuthi unjani. Nithengisa ngakho konke nishiya amakhaya enu konke okunye okukuthathayo ukuba nihambe nimthole. Manje qaphelani futhi wenze isinqumo. Umfanekiso womlobokazi washiya ikhaya lakhe lehlelo niyabo ukuba hambe. UJona waphonswa ngaphandle komkhumbi ngesikhathi sesiphepho emkhawulweni wolwandle esiswini somkhomo. Wonke amathemba okusinda kwakungasekho kodwa kwenzeka kuba kufike emqondweni wakhe ukuthi uSoloboni ekunikeleni ithempeli. Wathi Nkosi uma abantu bebasenkathazweni noma kuphi futhi babheke ngakuleli thempeli futhi bakhuleke bese uzwa futhi eguquka esiswini somkhomo waphumelela ukufinyelela ndawo ngamadolo akhe sengathi ngiyabona nobuhlanzo bomkhomo obukuyo yonke indawo kuye. Lapho wakhuleka esentshisekelweni futhi kulokho ukushisekela ukuphefumula kumbalwa nje komoyampilo yilokho kuphela yenakho esiswini somkhomo. Futhi kulokho kuphefumula kumbalwa eye kudonsa mhlawumbe wayengazi ukuthi wayengaphi futhi wathi Nkosi ngikholwa ukuthi ngibheke phezulu ngasethempelini lakho. Futhi nokuphefumula kumbalwa nje ukuba hambe esentshisekelweni wakhuleka phansi kwalezo zimo. Kungakaze kwenziwe ngaphambili kodwa wayeshisekele wakhuleka noNkulunkulu wamgcina ephilile izinsuku ezintathu nobusuku futhi wamkhulula endaweni ukuba ethule umlayezo wakhe utshisekelo. Uhana owesifazane oyinyumba ibhebhelini wayefuna indodana futhi wayizilela. Futhi wazile futhi wakhuleka kwaze kwathi ngisho nomphristi ethempelini wacabanga ukuthi wayedakiwe. Wayesentshisekelweni njalo. Nabo bonke abanye besifazane bebhekisisa ukuthi inhloboni yesigqoko omunye ayeyifakile futhi neyazi ukuthi kuhamba kanjani. Nomunye ebuka ukuthi inhloboni yezingubo ababezigqokile futhi bekhuluma ngezinto ezenzekayo epulazini. Kodwa cha uHana wavele washaya ngonyawo wadabula kuze sonke isixuku futhi waya e-altare wayekade ezilile wayefuna ihlazo lakhe lisuswe. Kungumehluko omkhulu kangakanani namhlanje sekucishe kube yihlazo kuba nomntwana kunanoma kwakulihlazo kungabi naye. Futhi wakuqaga amadolo akhe futhi akazange asinake isithunzi sethempeli. Akazange amnake umpristi onesithunzi lapho ephuma. Wayesosizile lukhulu izinyembezi zakhe zaze zehla ngezihlathi zakhe futhi wayekhala esentshisekelweni. Nkosi Nkulunkulu ngiphe indodana. Futhi qaphelani wayengenamhawu lapho uNkulunkulu emuzwa futhi wawuphendula umkhuleko wakhe futhi wamupha indodana wayibuyisela kuNkulunkulu. Futhi ngenxa yokuthi wavuma ukuba angabi namhawu emva kokuba uNkulunkulu wayesewuphendulile umkhuleko wakhe wamupha umprofethi. Wo leso kwakuyisibusiso esithasiselwe. Wo kugcwele zona nje lezo zinto ezincane ezithasiselwe aphana zona. Hayi indodana kuphela kodwa umprofethi futhi kwakukade kungekho mbono ovulekile iminyaka eminingi-ningi kwa-Israyeli. USamuweli umprofethi wokuqala iminyaka eminingi-ningi ngoba umama wathola kushisekela. ukuthi wayengakwazi ukuba nabantwana futhi wayesedlulile onyakeni okuzala mhlawumbe namashumi ayizithupha umnyaka engamashumi ayisikhombisa ubudala futhi wakhuleka ngokushisekela kufanele abe naye lo mntwana kwakuyini na uNkulunkulu wayekhulumile kuya kungabazeki ngeke ushisekele kuze kuba nguNkulunkulu okhuluma nawe wo bandla sukuba uzithintithe ncweba unembeza wakho zivuse wena kuleli hora
We must be desperate or perish.
Sifanele sishisekele noma sibhubhe. Kukhona okuzovela enkosini. Ngikwazi njengo isho kanje inkosi. Kukhona okuzovela futhi kungcono sithele ukushisekela kuphakathi kokuphila nokufa. Kuyodabula kwedlule kithi futhi singeke sikubone. Ngenxa yokuthi wayengenamhawu waphiwa umprofeti. Wesifazane waseShunemi wayenomfanyana umprofeti ayokhuluma izwi lenkosi ngaye nakuba wayesegugile nomyeni wakhe esemdala. Babengena abantwana kodwa wayenobubele kulolo mprofeti futhi wayazi ukuthi wayeyindoda kaNkulunkulu wabona ukuthi wayehloniphekile indoda eqotho. Ungena njini umyeni wakhe engekho lapho noma yini okunye wayeyindoda engcwele babekwazi ukubona ukuthi wayengumuntu ohloniphekile wayembhekisisile enze izibonakaliso nezimanga wayemzwile esho izinto ezenzekayo wayehloniphekile indoda engcwele wathi kumyeni wakhe ngiyabona ukuthi le ndoda emanathi indoda engcwele inenekazi lendlu lazi ukuthi yayiyindoda engcwele futhi yamakhele indlu encane phandle lapho ukuze angaphoxeki Wayengeza lapho efuna nokunye nokunye wabeka umbhede omncane ngaphandle lapho nesitsha samanzi nokunye nokunye ukuze akwazi ukuzigezela futhi kube khona azokuphuza futhi mhlawumbe wayethumele encekukazi noma omunye umphathi zinkwa nokudla ukuba amphakele futhi afike amfisele usuku oluhle noma okunye futhi ngakho lapho u-Eliya ebona lobu bubele obungaka benziwa kuye futhi kulotshiwe enikwenza kwabancinyane bami nikwenze kimi ngakho wakubona lokho wesifazane wayehlonipha uNkulunkulu njengoba wayehlonipha lo mprofethi njengoba ebone uNkulunkulu kumprofethi futhi ngakho wayengafuni lutho ngakho wakungekho enhlizweni yakhe nganoma yini wavele wakwenza nje ngoba wayemthanda uNkulunkulu akakwenzelanga sibusiso wavele wakwenza nje manje u-Eliya wathi hamba umbuze ngingamkhulumela enkosini na ngingumngane ngo noma induna enkulu ngiyazi kahle kakhulu kukhona usizo oluthize ukuthize ngingamenzela khona ngifuna kumupha okuthize ngalokho abe yikho kimi ungondlile ungilalise emibhedeni futhi ubekahle kabi kithina manje ngingenze njani na wathi cha ngizihlalela phakathi kwabantu bakithi nje sicebile sinakho kokuziphilisa futhi lokho kuphela sidinga lutho Wayesethi uGehazi kuye kodwa akanabantwana kungekaphezu nje kokuthi uGehazi wayesekubonile akungabazeki umprofethi wabona umbono ngokuba wathi isho kanje inkosi hamba umtshele ngesikhathi esifanele noma isikhathi esiyiso unyaka kusukela manje uzogona indodana ngendodana yazalwa lapho isineshumi nambili leminyaka ubudala kusho ukuthi lezo zithandane ezindala zazimthanda kakhulu lo mfanyana umntwana wabo kuphela futhi ngelinye ilanga wayephumile sika ukolo nobabayi wakhe cishe kwakuphakathi nemini waba nokuguliswa yilanga ngiyethemba ngoba uqala ukumpongoloza ikhanda lami waya ngokukhula ubabayi wakhe wamthatha wamsusa ensimini futhi kwakuphuthuma kakhulu lapho ngangokuthi waze wathumela inceku futhi wayithumela ukuyongena Unina wayemkhona etshangeni kwaze kwaba yisikhathi sesemini futhi wafa qaphelani umntwana wakhe kuphela ayemnikwe yinkosi ngomkhuleko nesethembiso somprofethi noyisho kanje inkosi wazi ukuthi kwakukhona ukuthize okungahambi kahle endawo kwakungeke nje kusebenze uNkulunkulu bengamupha kanjani leyo ndodana amvumele ayithande leyo ngane na nokho wayekazange kucele wayesegugeka kakhulu ukuba ngaba nakho isandla sikaNkulunkulu sasimele sikumemezele umuntu wakhuluma umprofeti futhi nanso lengane ikulesi simo isifile indodana yakhe zwi Ngakho wathi encekwini ngibophelele umnyuzi futhi ugibele futhi ungami uma umuntu ezama ukukumisa ungathi vu futhi ugibele uqonde entabeni ikamela phezulu lapho emgedeni ndawo wahlehla nansi ceka uNkulunkulu phezu konke leyo eyangitshela isho kanje inkosi ngizoba nengane ngifuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu ukwenzeleni lokhu Ngakho wathi hamba uqonde phambili futhi ungawumisi lowo mnyuzi, ugijimise ngakho konke okukuwo, ugijimise uze ufike lapho. Intshisekelo futhi u-Eliya umprofethi wavuka wabheka wayesethi nangu eza lowo mshunemi, futhi yena akuhambi kahle kuye, uNkulunkulu ungifihlele khona, angazi ukuthi yini engalungile. Wathi hamba umhlangabeze ngine asisheshise kukhole kungalungile. Intshisekelo yahlala kumprofethi, intshisekelo kowesifazane nabo babehlangana ndawonye, omunye efuna ukwazi ukuthi izwi lenkosi laliyini, nomunye wayengalazi izwi lenkosi ukuthi laliyini. Nakho lapho khona omunye efuna ukulazi, nomunye wayengalazi, owesifazane wayefuna ukulazi futhi umprofethi wayengalazi. Wathi uNkulunkulu ngifihlele khona, angazi ukuthi ngizomtshela ukuthini uma efika lapha. Lapho cishe wayeselapho ngaleso sikhathi, waphakamisa isandla sakhe wathi, nisahlezi kahle na? Indodana yakho isahlezi kahle na? Mntanakho usahlezi kahle na? Manje owesifazane wayesefikelele ekupheleni kwentshisekelo yakhe. Wathi sisahlezi kahle utumo, sisahlezi kahle. Intshisekelo yakhe yase iphelile. Wayesetshele inceku yenkosi ukuba wayekade engekho lapho, wayeyelokhu esentshisekelweni, kodwa niyabo wayelapho. Wathi sisahlezi kahle. U-Elisha wacabanga, awu kwenzekani manje na? Ngakho wakhuphuka egijima wasekwela izingebele zakhe. Lokho kwabukeka kungokungejwayelekile. Ngakho uGehazi wavele wamphakamisa wathi, ngiyeke ungakwenzi lokho. U-Eliya wathi encwebeni yakhe, ungakwenzi lokho, ngiyeke, kukhona kungalungile, uNkulunkulu ngifihlela khona. Wase-ke usifazane kwembula kuyo ukuthi ingane yayisifile. Manje umprofethi akazanga ukuthi kufanele enzeni. Wathi, Gehazi, thatha lolu dondolo ebengihamba ngalo. Wayazi ukuthi noma yini ayeyithinta yayibusiswa, ngoba kwakungesuye, kwakunguNkulunkulu ekuye. Wayezazi ukuthi wayengubani, wayazi ukuthi wayengumprofethi. Ngakho ucosha lolu dondolo, wayesethi, Gehazi, thatha lokhu futhi uhambe ulubeke phezu komntwana. Futhi uma umuntu ekukhulumisa uthole ukushisekela, futhi ungabingeleli muntu, futhi ungavumeli kubeka nje uhambe, ungakhulumisi muntu, ulubeke phezu komntwana. Kodwa owesifazane lokho akuyiqedanga intshisekelo yakhe, lokho akukwenelisanga akuzele. Wathi kuphila kwenkosi uNkulunkulu, angikukushiya uze uhambe wenze inkonzo kumntwana. No-Eliya wathi alokushisekela futhi nange ihamba ezansi ngomgwaqo, yena nowesifazane. Futhi lapho befika lapho, bonke abantu babephandle egcekeni bedazuluka bekhala. Nowesifazane wayenze into efanele kunayo yonke ayengayenza. Wathatha ingane wase eyilalisa empeteni lapho u-Eliya wayelale khona. Lokho kwakufana nodondolo lwakhe, futhi akazange yavuke lapho. Ngakho into ayizange isebenze. Owesifazane wayefuna ukwazi ukuthi ize okwehlukile. Umprofethi wangena, manje usentshisekelweni, manje uzokwenzenjani na? Futhi siyajola ebhayibhelini ukuthi wehla wenyuka kwiphansi eshisekele. Angikwazi okunye ngingakwenza Nkosi, ngilapha, ungitshele ukuba ngikhulume lokho kulowo wesifazane noyisho kanje Nkosi, futhi kube ngayo impela indlela engimtshele ngayo, ngoba ungitshelile. Manje nango usekhathazweni futhi akazi ukuthi ngizokwenzenjani. Nakho kulelo mfana ofile, ngingenzenjani Nkosi na? Ungabazeki umoya ongcwele wathi, uma uNkulunkulu ekuwe, khona-ke lala wena phezu kwengane. Into yokuqala uyazi, wama wangijima futhi wabeka izandla zakhe phezu kwezandla zayo, ikhala lakhe phezu kwekhala layo, izindebe zakhe phezu kwezindebe zayo. Futhi ngenkathi elala yena phezu kwayo, ingane yathimula kasikhombisa. Intshisekelo yase iphelile. Ingane yaphila ngenxa yokuthi intshisekelo yaqhubela owesifazane kumprofethi, nentshisekelo yaqhubela umprofethi enganeni. Futhi intshisekelo kubo bobabili yadonsela uNkulunkulu esigcawini. Lothando lukaNkulunkulu, lothando ngabantu bakhe, lwehlisa uthando lukaNkulunkulu, futhi lwaphonsela kukholwa phandle ekhaleni lempi nomsebenzi wenziwa. Indaba yavalwa, amen. Lokho-ke intshisekelo iyakwenza impela, wayengeza ukushiya. Impumputhe uBhatimewu wacabanga ukuthi uJesu wayezomedlula ehlezi laphaya esangweni. Impumputhe empofu efuna izipho ezinikwa abampofu, into ekuqala yazi wayezomsindo. UJesu wayedlula, wathi ubani wedlulayo na? Omunye wamsunduzela phansi wathi, ngisize bakithi, ubani wedlulayo na? omunye wabo awu mhlawumbe wesifazane omncane onesihawu ongumfundi wathi kuye wathi mnumzane wazi ukuthi bani lowo wedlilayo na cha ngiyabezwa abanye babo bethi kukhona indawo yamathuna enkulu egcwele abantu abafile enhla lapha uma uvuze abafileyo hamba bavuze ngabe umhlambalazi noma omunye umuntu na cha sebake weze kalowo mprofethi wasegalile lowo mprofethi wasemncane obizwa ngojesu wasenazaretha na cha awu uyazi ebhayibhelini kuyasho emibhalweni yakithi egoqwayo ukuthi indodana kadavide yovuswa ukuhlala kuso yiyo leyo ngabe yiyo leyo na ngabe yiyo leyo futhi iyedlula na intshisekelo yayiqhubela ukuba idezuluke wo jesu wena endodana kadavide ngihawukele mawungakedluli wo msindisi omnene ngizokukhala kokuzijoba kwami lapho babiza abanye mawungakedluli wo jesu abanye babo bathi jula uba ngumsindo omkhulu kakhulu kodwa wayeshisekele uma edlulile wayengahle angabi nalo lingethuba singahle singabi nalo nathi lobu kungahle kube ubusuku bokugcina intshisekelo wamemeza kakhulu wo jesu akuni ndaba ukuthi ubani owamtshela ukuthi akayeke wakhala ngokufanayo nje ngokuzwakala kanjalo kakhulu impela lapho bemtshela ukuthi akathule kwamenza wamemeza kakhulu wayeshisekele akekho wayengamisa wena ndodana kadavide ngihawukele futhi wamemeza kakhulu esentshisekelweni futhi indodana kankulunkulu nezono zezwe zisemahlombe ayo iya ejerusalema ukuba iyonikelwa phezulu ngaso leso sikhathi ibe ngumhlatshelo wezwe yami emikhondweni yayo intshisekelo ukukhala kokushisekela kwamisa indodana kankulunkulu yathi ufuna ukuba ngikwenzeleni na ho yathi nkosi ukuba ngibone yathi hamba-ke ukukhola kwakho kuya kusindisa lokho kwakwenele intshisekelo lapho intshisekelo izokwemukela okuthize ukuthinta kuncane ncuncu ukukholwa kuya kubamba ngiyabo ayizange ithi manje awume umzuzu awume kancane bamba lapho umzuzu nje ake ngibone ukuthi ngingabona yini manje angikaze ngizibone izandla zami iminyaka eminingi ake sibone ukuthi ngingasibone yini angikaboni lutho kwamanje lapho ujesu ethi ukukholwa kwakho kukusindisile lokho kwakwenele yilokho kuphele yayikufuna intshisekelo ibize indikimba futhi lapho indikimba akunendaba noma ngabe ilufifi kangakanani iyemukelwa iyakholeka ngaso leso sikhathi ngoba ukukholwa kuyabamba lapho intshisekelo ikufuqa niyabo uthando phakathi lakho lugxubana nakho bese letha kukho intshisekelo iyakwenza impuputhi ubhatimewu wakubamba ngokusheshe ukubona upetro wonke wayenesitimu wonke ngobunye obusuku olwandle ngenkathi engena entshisekelweni futhi uqala ukumemeza kakhulu kukhona kungalungile ngibone ithongo liza liza kimi umkhumbi wawusuzocwila wathi uma kunguwe nkosi yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi wayesehlaka emkhunjini waqala futhi wesaba ngenkathi eseqalile futhi waqala kucwila nentshisekelo nakuba iphutha ekuzameni ukulandela imiyalo kankulunkulu ngiyethemba ibandla liyakujola lokho umuntu wayenza lokho ayekutshelwe ngunkulunkulu ukuba kwenze manje wena mkristu kulobu busuku usendeleni yomsebenzi uzama ukulandela ukuhola kukamoya ongcwele nomdlavuza wakubhozomela noma ukufa ukubhozomele umdlavuza ixhwala noma ngabe kuyini usendleleni yomsebenzi unelungelo elifanayo upetru ayenalo nkosi ngizindise kungenjalo ngizobhubha entshisekelweni wamemeza nesandla safinyelela zamcaphuna unento efanayo kodwa wamemeza kakhulu ngizindise nkosi wakuzwa ukukhala kwami kokushisekela emanzini wangiphakamisa manje sengiphephile niyabo yilokho-ke lapho umemeza kakhulu mhlawumbe lona wesifazane umama noma ngabe kwakuyini kuye indodana encane noma umzukulu noma umshana noma ngabe kwakuyini wamemeza kakhulu ekushisekeleni unkulunkulu wezwa bese kuthi-ke siyajola ukuthi ekucwileni unkulunkulu wamuzwa endleleni yomsebenzi waqala ukucwila wehluleka akule ndaba noma wehluleka lokho akuhlangene nakho sonke siyehluleka singohlulekayo okuqala nje kodwa sinomuntu omile manje nesandla esinamandla ongafinyelele kithi futhi asinyusele ngaphezu kwamanzi uma wenze iphutha owesifazane omunye wenze iphutha omunye wesilisa wenze iphutha omunye umfana noma intombazane yenze iphutha ningacwile memezani kakhulu ekushisekeleni inkosi ngisindise kungenjalo ngizobhubha thola ukushisekela ngakho uNkulunkulu uzokuzwa njalo uyawuzwa umphefumulo oshisekele yilokho engizama ukunitshela ngakho Inkosi yethu ethandekayo uJesu qobo lwakhe enkundleni yempi yezwe enkulu kunazo zonke eGetsemane wamemeza kakhulu ekushisekeleni azithathe izono zezwe noma ahlale nje emhlabeni nabafundi bakhe abathandekayo yini ayifuna ukuyenza na kodwa caphela into ebeko yakhe lapho ezithoba qobo lwakhe akungabi intando yami kodwa kwenziwe yakho wazithoba qobo lwakhe ezweni izwe lithenjisiwe likaNkulunkulu wezulu Kaphelani, kwathi-ke waqhubeka engcosana futhi uma aqhubeka engcosana kangakananike thina esifanele ukuqhubeka engcosana yabo futhi qaphela umbhalo uyasho lapha kulokho ukuthi wakhuleka eqinisela futhi dadewethu uma uJesu wadingeka akhuleka eqinisela thina sifanele kangakanani ukukhuleka siqinisele uma uKristu uNkulunkulu wezulu wenziwa inyama wadingeka akhuleka eqinisela khona ke sifanele kangakanani thina izoni ezisindiswe ngomusa ukukhuleka siqinisela uma isinqumo zaphonsa indodana kaNkulunkulu ekushisekeleni siyokwenzani kuwe nakimi na sifanele simemeze ngokushisekela uNkulunkulu kulezi zinsuku zokugcina uzibonakalise kanjalo kithina ngezibonakaliso zakhe ezinkulu namandla kufanele kusenze sishisekele kunjalo nokuthanda kwakhe ukusiphulukisa futhi asisindise bekufanele ukusiphonse sonke entshisekelweni ukuba sifinyelele kulelo tshelo lokuphulukisa kunjalo bukani uma uFlorence Nightingale umzukulu kamzukulu kaFlorence Nightingale ongasekho owasungula isiphamba nesibovu nisibonile isithombe sakhe encwadini esinda acishe amapawundi angamashumi amathathu umdlavuza wase umudle wamqeda eLondon eNgilandi bamlethe vele eAfrika waye eLondon eNgilandi futhi lapho ekushisekeleni umfowethu Bozeth wambhalela wamphendula wasemtshela wathi asikwazi ukuza eAfrika wambhalela wamphendula wabhalelwa ngumhlengikazi wayesethi angikwazi ukunyakaziswa angikwazi ukukwenza wakhonjiswa isithombe nisibonile isithombe kuphela nje sabeka isiqeshana ukusimboza sasinentanjana ezungezile ngacabanga ukuthi mhlawumbe omunye usifake encwadini angahle agxeke ngoba waye umzimba wakhe wawusobala kakhulu lapho ngangokuthi futhi sabeka into enyana yanquma kuye lapha nje waye nendongwana ithawula licabekiwe lanquma ezinqulwini zakhe kodwa kwesingenhla kwakungekho lutho futhi ngisho kodwa sacabanga ukuthi sizobeka isiqeshana sephepha kuso bese sithatha isithombe lokho kuvimbela abantu abangenaso isimo sokucabanga kahle engqondweni yabo ukuze bangangigxeki ngokufaka leso sithombe ephepheni kwathi-ke lapho udokotela ethe angeke anyakaziswe futhi wayazi ukuthi ngangizovakashela engilandi wabenza bamfaka ohlakeni base bemthwala bemyise endizeni base bemlethe eLondon engilandi base bethumela umqaphi aye endizeni ngaphambi kokwehlela eBuckingham Palace bathumela umlindi lapho kuba yeza mkhulekele futhi wayesegule kakhulu waze wangabe sakwazi ngisho ukungikhulumisa badingeka bamphakamise izandla zakhe kuba basifake kwesami niyazi ukuthi iLondon injani abanye benu mabutho nake naba lapho uhlala njalo kule nkungu futhi ngagoxa phansi lapho ngasefasiteleni futhi wa izinyembezi zaziphophoza wayefuna uku angazi ukuthi wakwazi kanjani ngisho ukutshola umhambuko owenele ukuba akhiphe izinyembezi ngamathambo nje kuphela embozwe yisikhumba nemilenze yakhe phezulu lapha ezinqulwini kwakungengaphezulu kwakubukeka kimi sengathi kucishe kube amayintshi amabili kunquma noma amayintshi amathathu imithambo yakhe kwase kuyisini abalala ukuthi wayephila kanjani angaze nisibonile isithombe sakhe kamuva ngaguqa phansi ngasekuceleni kombhede manje wayeshisekele noma ngingeza noma cha bazomletha noma yikanjani futhi ngagoqa lapho inhliziyo yami yayopha phakathi kwami ngokukholwa kwaleso izimpofu ezincane izidalwa ezifayo futhi ngakhuleka ngenhliziyo yami yonke enganginayo futhi kwathi ngisaqala ukukhuleka ihobe elincane lafika landizela efasiteleni laqala ukuhamba lehla lenyuka likhala ngangicabanga ukuthi kwakuyisilwane esifuyiweyo ngangingagaze ngibe sengilandi kodwa cishe ihora ngisanda nje kuphuma esikhumulweni sezindiza ezansi lapho futhi ngangicabanga ukuthi kwakuyisilwane esifuyiweyo futhi lapho ngivuka futhi ngathi amen lasuka landiza futhi ngaqala ukubuza abazalwane ukuthi balizwile yini lelo juba futhi babekhuluma ngalo futhi ngekathi ngiqala ukuthi nibonile ukuthi lelo juba lichaza ukuthini kuphimiseleka ukuthi isho kanje inkosi uzophila futhi awuzukufa futhi uyaphila namhlanje ngani na intshisekelo intshisekelo yaqhubela wesifazane ukuba ame ngomumo aphile noma afe intshisekelo yakulungiselela ukuba finyelele lapho ngesikhathi esifanayo ngafika ngaso lophawula uvele kuNkulunkulu wathumela ijuba ukuba linikeze uyisho kanje inkosi ukushisekela ngenkathi utade uHeti Wontrop omdala wasePhoenix eArizona wayeze kukhuka ngendlela eseceleni komgwaqo emhlanganweni wami wokuqala ocashile nomyeni wakhe wayemletha umhlavuza wenhliziyo wayeme ngomumo ekuzameni ukufinyelela lapho emhlanganweni kodwa wayemubi kabi waye engasakwazi ukuphefumula igazi laliconsa emuva ngenhliziyo yakhe lapho umhlavuza wawusudle khona enhliziyweni yakhe manje umhlavuza wenhliziyo lokho sekuthi akube yishumi nesishiyagalombili iminyaka elishumi nesishiyagalolunye edlule mhlawumbe amashumi amabili 1947 kwakungawo manje wathi kumyeni wakhe nakoqashile uma noma ngifela kulomugqa ningikhuphulele laphaya intshisekelo wahanjelwa umqondo ngicabanga ukuthi wayesefile wazisho ukuthi wayesefile manje kungenzeka ukuthi wayekade esefile angayizwa le tape niyabo manje yena wazisho ukuthi wayesefile angaze bangitshela ukhona usifazane osefile owenyuka ngomuqa futhi lapho usifazane efika wayengasenakho ukuphila futhi ngekathi bemletha enhla lapho izwi lenkosi lafika futhi ngahamba ngambeka izandla futhi wavuka futhi wahamba wayekhaya izihambela lokhu sekuthi akube ngingathi kahle ishumi lesishiyagalombili leminyaka eyedlula futhi nje uphile saka nangamandla uzoba sethukusone kungibone lapho ngifika ezansi lapho intshisekele noma ngingafela emgwaqeni noma kunjalo kodwa ningiyehlisele lapho waphulukisa abanye uzongiphulukisa ukuvuma izinhliziyo zethu mazigcwaliswe ngothando kulolu suku futhi siqinisele nasetshisekelweni emva kwesikhashana singahle isikhathi sibe sesedlule ujayiru ngesinye isikhathi wayenendodakazi encane eyayifa wayeyikholwa elithiyeka emngceleni wayemkholwa ujesu kodwa wayesaba ukukuvuma ngoba babezomkhipha esinagogeni kodwa udokotela uyafika ngokunye ukuza futhi othi iyafa manje intshisekelo yangena yahlala wayengenaki ukumela njengesikhundla sakhe ukuba abanjwe enojesu wasenazaretha ngoba wayezolahlekelwa isikhundla sakhe njengompristi kodwa ngiyalitshela lapho kuvele kuphuthumayo wamponsa entshisekelweni sengiyambona efunisi sejazi labashumayeli elincane lesigqoko wakufaka ngokushesha nangweza ehle edabule esixukwini ecindezele amacala wonke lapho kwakukhona usifazane owavele wathile ingubo yakhe nokunye nokunye futhi bonke babembemeza kodwa wahamba wangena wayesethi inkosi intombazanyana yami lele isiseduzane kokufa nkosi nkosi intombazanyana yami lele isiseduzane kokufa futhi uma nje ungeza uyi beke izandla zakho izophila hoye intshisekelo ekwenza usho izinto ngezinye izikhathi ikwenza wenze izinto ikubeka emnyakazweni indodakazi yakhe yasindiswa intshisekelo asishisekele njengalowo wesifazane omncane wayenomopho ibhayibheli lathi wayechithile yonke imali yakhe ezinyangeni kepha nokho abakwazanga ukumsiza wayeqale esikhathini sokuya esikhathini ukuwululeka nomopho futhi akufunanga kunqamuka mhlawumbe basebethengise ngepulazi iminyuzi yamahhashi futhi noma kwakuyini futhi alukho olwamsizayo nabaphristi babo babemtshele ukuthi angalokothi aye ngasentweni enjalo kodwa ngokunye kusa wabheka phansi wayehlala enhle ukwini enhle lapho ipulazi lakhe lalikhona futhi wabona isiketshalo esikhulu sabantu bebuthana bezungeze umuntu ezansi lapho futhi bathi yini leyo bathi leyo ngujesu wasenazaretha intshisekelo yangena yahlala wathi ngithi ukuba mncinyane ngingi kodwa uma ngingahle kuphela ngithinta umpethe wengubo yakhe ngiza kusindiswa futhi wedlula kuwo wonke umcebi nakho konke okunye kodwa khona lapho wafika endaweni wathinta ingubo yakhe esetshisekelweni futhi lapho ekwenza waphenduka wayesethi ngubani ongithintileyo na futhi bonke bakuphika kodwa waqalaza wayengenwe yisiphiwo esikhulu sikankulunkulu wayenguNkulunkulu futhi wafumana wesifazane omncane futhi wamtshela ukuthi umopho wakhe wase unqamukile intshisekelo yamqhubela ukuba yenze lokho kwakuyintshisekelo eyaqhubaqhuba inkosikazi yaseningizimu yezwa ukuthi isiphiwo sikankulunkulu sasisebenza ngosolomoni intshisekelo yayiqhubela kulokho ngokushisekela lokho yizidalo zingabantu njengawe njengami babengahluke ngalutho kuwena nami babenemizwa emihlanu bayadla futhi baphuze nokunye nokunye njengoba senza siyaphila futhi siyafa babe yizidalo ezingabantu siyaqhubela entshisekelweni enkulu yaze yathatha ingxenye yombuso wayo siyaqhubela endaweni yaze yangabe isacabanga ngabakwa-ishumayeli ababezoyiphanga ukwadule izinsuku zayo zingabashuma izishiyagalolunye emhlane wekamele nqamule ukwadule esahara intshisekelo iyahamba noma ikanjani futhi ngenkathi ifika lapho alukho lwafihlakala kusolomoni kepha wayetshela konke eyayifuna ukukwazi intshisekelo ujesu wathi iyakusukuma ngosuku lokwahlulela kanye nalesi sizukulwane futhi silahle ngoba omkhulu kunosolomoni wayelapha intshisekelo sengivala ngingasho lokhu esikhathini esingeside ezedlule ezansi eMexico ngibone ukuthize kunentshisekelo ngavele ngaye emsamo lapho enkundleni enkulu nabantu babekade belokhumbe lapho kusukela ngelesishiyagalolunye inqonga lokhu kuza futhi kwase kuthi akube ngelishumi inqonga lobo busuku indoda endala eyimpumputhe ngobusuku bakuthange ipuputheke ngcicishe iminyaka engamashumi amathathu yakuthola ukubona kwayo futhi yayijikeleza edolobha ngalolo suku ifakaza inqwaba yezingubo ezindala zihleli cishe amashumi amathathu amayadi angamashumi amane ziphakeme kangako amatshali amadala nje kukhona cishe amashumi amane abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amahlanu lapho nezigqoko ezindala namatshali ukuthi ayengakabani ngicabanga ukuthi babezonquma lokho phakathi kwabo futhi liyayidliva imvula futhi bangehlisele intambo ngale kobondwa futhi ngaye emsamo umfundisi indoda ehlezi lapha bayilethela yona nendodakazi yayo behla bevela emethikeni imizuzu embalwa yedlule kwakhulunywa ngomfowethu uAment siyamkhumbula lapha usezitaladini zasenkazimulweni kulobo busuku umfowethu uAment wayelapho wayesekhumula ijazi lakhe wayesema emvuleni wayeselinikeza umfowethu Jack Moore ukuba aliqoke ngoba uJack wayeqhaqhazela umningizimu wayesezoqandahleke kule mvula ebandayo lapho eMexico futhi nango wayemi lapho noBilly Paul ufika kimi indodana yami wayesethi babayi kuzodingeka kube khona okwenzayo kukhona owesifazane omncane ongumMexico phansi lapho nengane efileyo efe kulokhu kuza anginabo abangenisi abeneleyo ukumbamba angangeni emgqeni uma kubeka izandla kuleyo ndoda impumputhe kuyenza ibone ukubeka izandla enkanweni yayo efile bekungayiphiliza wayeyilikatolika futhi yena abakwazanga ukumvimba futhi umfowethu uEspinoza nabanye babemtshelile ukuthi asisenawo amakhadi okukhulekelwa uzodingeka ulindele obunye busuku wathi ingane yami ifile ibifile kusukela kulokhu kuza kufanele ngifinyelele phakathi lapho futhi wayeza ikhadi lokukhulekela likhona noma lingekho futhi bamisa umugqo bangenisa abangamakhulu amathathu lapho futhi wayevele achushe phansi kwemilenze yabo futhi avele agxume ajombe phezu kwemihlane yabo futhi agijime nale ngane efileyo futhi awe phansi phakathi kwabo akwenza ngamehluko kuye wayezama ukufinyelela lapho wayeshisekele uNkulunkulu wayekhulumile enhlizweni yakhe ukuthi uNkulunkulu okwaze ukuvula amehlo akaphilisa wo he wayeshisekele kukhona okwakuvutha phakathi kuye wo bantu abagulayo uma beningavumela lokho kuvuthe phakathi kini imizuzu embalwa bese niqaphele ukuthi kwenzekani lolo hlobo lwentshisekelo uNkulunkulu okwazi ukuphulukisana lomfanyana ngobunye obusuku ubengaliphulukisa apulukise lelo nenekazi elinomdlavuza apulukise lendoda futhi enze lokhu unkosazana Florence Nightingale amashumi ezinkulungwane yena ukuthi ubufakazi obungena kuphikiswa evusa abafileyo futhi ephulukisa abagulayo lakho konke okunye uma enguNkulunkulu angakwenza lokho unguNkulunkulu izolo unguNkulunkulu namhlanje shisekela khona-ke uzokwenzelwa okuthize khona-ke kuleyo ntshisekelo wayelokhu ejahile ngathi kufoti jekmo ngathi akangazi angazi angibone angazi ukuthi ngubani ophezulu lapha emsamo lowo wesifazane omncane oyilikatolika manje wayengakwazi ukukhuluma nelilodwa egama lesingezi ngakho-ke wazi kanjani ukuthi ubani na ngathi qhubeka wedle ukhulekele ingane futhi lokho kuzomenelisa futhi uzoqhubeka ahambe ngathi futhi kungeke kubange kwakulokhu kungukububula njalo njalo ezansi lapho wayegxuma phezulu futhi wonke umuntu uyodazuluka wayegijima ajombe phezu kwamahlombe abo futhi awe phakathi kwabo uyozuza amafidi ambalwa bese babuye bazame ukumbuyisela ngaphandle emuva futhi nangu uyovela epulukitshele phakathi kwemilenze yabo ebambele ngane ephatha kabi abangenisi nakho konke okunye akwenzanga mehluko wayenyukela lapho wayefanele afinyelele lapho akwenzi mehluko ukuthi kwakuyini wayezofinyelela lapho kwakunomfundisi manje leyo akusiyo yini indaba efana nowesifazane waseshunemi na kuphela lokho kwakungesikho emashumini amathathu nanhlanu ezinkulungwane zeminyaka eyedlula lokho kwaba seminyakeni emithathu eyedlula noma emine niyabo bangaba yinto efanayo kulobo busuku ngenkathi intshisekelo efanayo iqubuka iyobhonsa uthando nokukholwa phezulu lapho ekhaleni lempi ukubiza lokho okufunayo ngoba yisethembiso sikankulunkulu ukuthi ungaba nakho kunjalo impela ngaphenduka mina umfundisi noma umvangeli endaweni ngaphenduka ngamtyabukele wesifazane kodwa kukho ntshisekelo niyabo ngaphenduka ngase ngicabanga awu umfowethu Jack uzomkhulekela nalokho lokho kuyacazulula ngaguquka ngathi njengoba bengikhuluma manje ukukholwa futhi ngabuka laphaya futhi kwabakhona umbono ngabona inganyana ehlezi lapho ubuswanyana ubumnyama ingane engumexico ingenamazinyo kwakungihleka kuhlezi laphaya ngathi manini kancane manini kancane intshisekelo yakhe yaqhuba umoya ongcwele ukuba aguqule indaba yami aguqule amehlo ami futhi angikhombise ingane yakhe hlezi lapho lokho kwathumela umoya emuva ngathi manini kancane nginikezeni ingane nangu eza nencane emanzi netile ingubo yokulala nokuhlaza kwesibhakabhaka nomhlophe okuncane okusesimweni sokufa okuthi akube kude kangaka wawa nesiphambano esinesithombe esandleni sakhe nomayirosari ukuba asho laba oyethi Maria ngamtshela libeke phezulu lokho akunasidingo futhi uyenyuka wasondela lapho engangikhona wayesedazuluka futhi wampongoloza Padre okuchaza ukuthi fata ngathi ungakusho lokho uyakhona na wayesekusho ngespanish owesilisa kuye ukuthi ukholiwe yini yebo ukholiwe wambuza ukuthi ukholwe kanjani wathi uma uNkulunkulu engavula amehlo alelo khehla akayiphilise ingane yami amen intshisekelo yamqhubela kulokho akukho lutho ngesingami ngabone umbono nje ngathi inkosi jesu ngibone umbono wenganyana kungahle kube yilena ngaleso sikhathi yakhathela izinyawo zayo yathi wa ngathi mlandele aye kudokotela uthole isitatimende esibhaliwe sivela kudokotela leyo ngane ifile futhi udokotela wasebhala isitatimende lokho kuphefumula kwengane inhliziyo ime namhlanje kuseni ehhovisi lami ngelesishiyagalolunye nqo ibulawe yinyumona ephindwe kabili ingane iyaphila eMexico kulobu busuku ngokwazi kwami ngani na intshisekelo yahlala ngaphakathi phezu kwenhliziyo kamama ekhalela umntwana wakhe owayebone uNkulunkulu enza ephulukisa amehlo endoda ayimpuputhe futhi wazi ukuthi ubengayivusa ingane efile intshisekelo lapho ungifuna ngenhliziyo yakho yonke khona ngiyokuzwa niyabo umbuzo umthetho nabaprofethi kwakukhona kwaze kwafika uJohane kusukela kuleso sikhathi umbuso wezulu ubushunyayelwa nomuntu uphika ngokufuzula kuwo awuvele nje ume uzungeze bese uthi ngiphakamise ngokhololo nkosi ngivucele phakathi uphika ngokufuzula kuwo ujona kushisekele phakathi kokuphila nokufa Ngifisa sengathi benginesikhathi sengendaba ebengiyicabanga khona manje yowesifazane intombazane yathatha umgwaqo okungesiwo nokuthi yayisiphenye kanjani amakhasi amasha nezinto ngaze ngathi dadewethu yasukuma yayisithi ngikholwa ukuthi ngizolunga ngathi qa qa hlala lapho. Kwase-ke into yokuqala uyazi yaqala ukukhuleka kancinyana futhi emva kwesikhashana yaya ngokuphakama ngokuphakama emva kwesikhashana yashisekele yathi ho Nkulunkulu ngisindise. Abosizo ngokuhlushwa ubhuza bakwazaka ukukwelapha akukho lutho okunye okwakungakwazi ukulwenza kodwa lawo amakhulu amehla mnyama angibuka nezinyembezi zicathake ezihlathini zayo yathi kukhona sekwenzekile wo ya yebo umnumzane kukhona okwenzekile washisekela. Masishisekele ngalokhu phakathi kokufa nokuphila. Uma ungekwazi ukushisekela ungezi wedlule lapha. Uma ushisekele woza lapha uqaphele uzokuthola uma nje usufike lapha.
In desperation.
Asikhuleke entshisekelweni qaphela umbuso kaNkulunkulu uzofika phezu kwakho. Baba wethu esezulwini ngikhuleka kuwe egameni likaJesu yeba nomusa kithi Nkosi futhi qala kithina intshisekelo. Oh Nkosi Nkulunkulu siyawukele ngiyakhuleka futhi abantu mabafune wena kulobu busuku ngezinhliziyo ezishisekele. Siyazi wena ulapha Nkosi unguye izolo lamuhla naphakade futhi manje sengathi laba bantu onophawu ukuthi sebedlulile kufeni bangela ekuphileni sebeguqukile empilweni endala yezwe baya kwentsha bakwenzile igazi selibheciwe futhi Nkulunkulu baphe isibonakaliso sophawu. Sengathi bangathatha lelo phawu ezandleni zabo labo kogulayo bathi ngikumkhiqizo othengiwe kaNkulunkulu ngikuKristu futhi kuya kukho kugula ngikuKristu futhi kuya kukho sono. NginguKristu futhi kuya kukho kungakholwa. Ngilahla konke udevela ngitshele khona. Ngithatha uphawu lwami ukuthi okwami yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zami yachotshozwa ngobubi bami. Isijeziso sasiphezu kwayo kuba ngibe nokuthula nangemivimbo yayo ngiphilisiwe mina. Namanje ngibamba uphawu ukuthi uNkulunkulu sengivumile leyo nhloso. Umuntu ngitshengwe ngegazi lenkosi uJesu futhi ngibamba uphawu lokufa kwakhe ezandleni zami ngoba uvukile futhi. Kuthi ngingowakhe naye ngowami ngihamba nokukholwa ukuzimisele ukuthi kusukela kulobu busuku kuqhubeke ngiyamkholwa uNkulunkulu futhi ngizophulukiswa lapho ngifika lapha ya futhi ngihlangabezane nezidingakalo. Ngoba amazwi okugcina awa ezindebeni zakhe kwakuyilokhu uma bebeka izandla phezu kwabagulayo basinde sibe khona Nkosi sengathi intshisekelo ingahlala phakathi lokhu ngikucela egameni likaJesu amen.
I can, I will, I do believe. Can, I will,
I do believe.
I can, I will, I do believe that Jesus heals me now. Oh, I can, I will, I do believe. I can, I will, I do.
Sabanga nje ngizimisele. Uyakukhona lokho na ngizimisele, ngizimisele ngumusa kaNkulunkulu ukuthi angizukuma neze kuze kuba lokho okujeze kuyangishaya futhi ngenyukele lapho kuba ngibekwe izandla. Manje uNkulunkulu akangaze ehluleke ngathi futhi ngikholwa ukuthi inyanga enkulu manje iseduze. Ngikholwa uNkulunkulu waloba izwi. Ngikholwa uNkulunkulu owenza umhlatshelo. Ngikholwa uphawu lukaNkulunkulu olusihlanza esonweni kulobu busuku. Uphawu ukuphila kwakhe kho kulapha kanye nathi. Ngiyoba nani kuze kube sekupheleni kwezwe. Kuseyisikhashana izwe lingabe lisengibona kepha niyongibona nina.
You believe that?
Ngokuba ngiyakuba nani ngibekini kuze kube sekupheleni kwezwe. Niyakukholwa lokho na? Ngethembela kuye, ngikholwa ukuthi uzokwenza, anikholwa na? Manje ukuthi nje ngingaqala lokho ngibona imibono eqhamuka. Amen. Imibono emikhulu yenkosi ikhuluma izinto ezinkulu. Amen. Uma ngiqala lokho sizoba lapha obusuku bonke. Nizokukholwa na? Niyakholwa na? Amen. Ngikukholwa ngenhliziyo yami yonke. Inenekazi elincane lihlezi lapha ya ukusuka kumfowethu Palma lisihambi kimi livele Georgia futhi liphethwe yisifo sabesifazane. Uma lizokholwa ukuthi uNkulunkulu uzoliphilisa uzokwenza, angikaze ngimbone usifazane empilweni yami, kodwa yileyo ndaba ngaye. Lowo wesifazane omncane angazi noma sewake wawuzwa umlayezo ngaphambili noma cha, kodwa ngenkathi ngangishumayela lapha ngimbonile. Vele ukukholwe nje futhi ubone uma kunjalo. Amen. Uma kuphela uzokholwa kunjalo. Inenekazi lihlezi khona ngemuva lapha elinenkathazo yeqolo lihlushwa kabi impela igama lalo ngunkosikazi Wisdom. Uma uzokholwa ngenhliziyo yakho yonke uJesu uzokusindisa. Angikaze ngimbone isifazane empilweni yami, kodwa uhlezi lapho ehlushwa ugqoke ingubo ephuzi. Ngabe kunjalo na? Kulungile. Ngabe sizihambi komunye nomunye na? Yebo, kulungile mnumzane. Hambuye ekhaya uphile. UJesu Kristu yakusindisa. Amen. Omunye wesifazane osandako kubamba nje lokho, inkathazo yeqolo, uhlezi ngapha, unenkathazo yeqolo, unomfana futhi unenkathazo yekhanda, ehe, kunjalo, unkosikazi Parker igama lakhe. Usukholiwe ngenhliziyo yakho yonke, noJesu Kristu uzoniphulukisa nobabili, amen. Nizihambi kimi, kunjalo impela, amen. Khola ngenhliziyo yakho yonke. Nansi indoda esikhulile ihlezi ngemuva lapha ivele eMichigan, inenkathazo ezindlebeni zayo, wo, icabanga amaphimbo. Inkathazo yokomoya, ngabe kunjalo na? Ukholwa ukuthi awazi noma ngabe nguNkulunkulu noma kuyini lokho kukhuluma kuwe. Uzwa imisindo ezindlebeni zakho, ngesihambi ngokuphelele kuwena. Uma lokho kunjalo, phakamisa izandla zakho, futhi lokho okwenzekayo ngeke kusaphinde kukuhluphe. UJesu Kristu yakusindisa. Uyayikholwa inyanga enkulu na? Ngizokhuluma nawe kodwa uvela eNorway futhi awuqondi ulimi lwesiNorway. Ehhe, kulungile. Mtshele aye ekhaya ekhola dade. Uma ukwazi ukukhuluma, mtshele ukuthi inkathazo yakhe yekhanda izobiyeka manje. Niyaza ngimazi uze lapha evela eNorway ukuba akhulekelwe. Buyele muva uyindoda ephilile. Amen. Oh, Jesus Christ, nguyezo namhlanje nephakade. Kuyini na? Yile nsike yomlilo, ngumoya ongcwele, yile lopha ukuthi uJesu Christ yaphila. Futhi lapho abantu kudala bembona enza lezo zinto, wawubona umcabango wabo ngoba uyizwi. Lezi libukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili. Lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo yabo. Amen. Ngibone amanzi emenyezela naleli bhungu elincane liza lezwa futhi lafunda incwadi lapho futhi labhala ngesiNorway laqonda ukhona umuntu owakhuluma nalo. Likhathazekile kodwa uma lizokholwa ngenhliziyo yalo yonke, uNkosi uJesu uzolisindisa. Liqhamuka kude futhi umfanyana bandla kulokho ezama ukufuzula futhi sizombeka izandla emzuzwini. Uyakholwa na? Amen. Kumangalisa kanjani? Oh hey, inyanga enkulu manje eseduze. Dade ukuphi lowo dade wethu angreni nalowo omunye udade opiyaneni na? Ngifuna uze khona masinyane uma uthanda futhi usiphe iculo. Leyo nyanga enkulu manje eseduze, uJesu onozwelo. Ngifuna abantu abakulesi sikhala sezihlalo lapha ofuna ukukhulekelwa ngomusa, yedlani ngakuleli cala lapha isikhala sisodwa nje sezihlalo ngesikhala sisodwa. Mfowethu Neville, yenza lokho uma uthanda. Uphi umfowethu Caps noma umunye walabo bacinisi na? Kunjani ngomfowethu Andreni noma umfowethu Caps noma umunye? Woza lapha uzocula usihole kuleli culo uma uthanda. Ngabe umfowethu uphi omunye walabo bafowethu? Kulungile, kulungile umnumzane, kuhle lokho, kulungile. Wonke umuntu abe semkhulekweni. Kubulani intshisekelo. Niyabona ukuthi intshisekelo izokwenzani na? Intshisekelo izokuqhubela ngaphesheya kolwandle. Intshisekelo izokuqhuba ikususa kwelinye izwe. Intshisekelo izokuqhubela noma kuphi. Ubaba othandeka kakhulu omdala nendodakazi yakhe benentshisekelo bazamile kungena, bangena nakho konke kunye. Basi behlala phansi nakanjani emizuzwini embala edlule, umoya ongcwele uyethulile into lapha emhlanganweni ngaphambi nje kokuba ngingene lapha. Oh, the sin of Nkosi Jesu usiphe yezwa umkhuleko wenceku yakho Nkosi ngikhulekela ukuba uhlangabezane nalowo ngamunye walaba futhi umaphilise ngenxa yenkazimulo yakho egameni likaJesu. Ukuthi labo abashisekele manje nina enaziyo ngempela ukuthi nizophulukiswa cabanga nje ngokwazi kwami ikhulu lamaphesente ebeli kusukela ngesonto ledlule ebusuku baphilile kuleli viki cabela uyeza niyabo usevele ubiphulukisile uletha izwi lakhe uyaliqinisa ukhombisa ubukhona bakhe akekho ongenza lezo zinto ngaphandle kukaNkulunkulu niyakwazi lokho. Isibonakaliso sikaMesiya futhi niyazi angisuye uMesiya ngakho nguye manje lapha usefakazise yonke into kini. Manje kufanele kuniphonse entshisekelweni, kufanele kuyifake ugesi le ndawo futhi kujinde iqha nje kube njengomentshiso empongolweni empuquzi. Impela futhi kufanele kuqhumise ukukholwa notshando nentshisekelo ibaqhube labo bantu bayongena ngobuso likaNkulunkulu ukuba bakholwe ngenhliziyo yabo yonke. Niyakholwa manje nonke na kulungile manje Billy uyakuthola.
Look here at me a minute. I haven't seen you for a long time, but you're sick.
Johnny, awungibheke kancane kade ngakugcina kodwa uyagula uhlushwa yinto ethile enjengesihudo esinegazi kunjalo sizohamba sizokuyeka. Ngiyibonile leyo nto emlandela lapho eqala ukwedlula lapho akukho nto engafihlakala kuNkulunkulu njengamanje ngikaze ngibone sekuyizinyanga ngingamboni uJohnny ngiqagele kodwa ngiyabona unalokho ube nakho ake senakho manje. Asikhothamisa amakhanda ethu kungabikho nelilodwa iso elizovulwa kungabikho nelilodwa iso elizobheka ngokuthi wonke umuntu abe semkhulekweni futhi uBilly Paul unoma umfowethu nevili oyedwa uzobiza imigqa elandelayo uma sekufika isikhathi. Manje wonke umuntu emkhulekweni sizozama manje sikaleni sezihlalo esiphakathi naphakathi uzoza ngasesandleni sakho sokunxele lapho ubizwa futhi ngakho isikhala sezihlalo esingakwesokunxele ngapha uze ngakho sokunxele sakho lapho ubizwa futhi nevelo uzokubiza. Manje angazi noma ukhona kubazalane lapho ungajanda ukuma lapha ukuba abeke izandla phezu kwalaba bantu lapho beza ngapha kanye nami mina noma imupu wenu bafowethu eningabefundisi nembukeleke ngempela ukuba nize futhi nime kanye nami uma nifuna ukukwenza. Akusiyona into eyahlukaniselwe oyedwa, ninelungelo lokukhulekela abagulayo ngokufanayo njengami. Ngiyazi umoya ongcwele lapha wonke umuntu ongeke ukhona lokho kukhona kuliphutha kubo. Kulungile asikhole manje ngazo zonke izinhliziyo zethu ukuthi uNkulunkulu uzosipha lezi zinto esizicelayo. Yibani nokukholwa manje ningangabazi ukuthi wonke umuntu akhuleke omunye akhulekele omunye. Lathini iBhayibheli na sivume izono zethu komunye nomunye sikhulekele o nani bantu elizemgqeni lapho nje sezinithinte lezi zandla niveleni iphume lapha nijabule nje futhi nidumise uNkulunkulu ukuthi seniphulukisiwe. Kulungile wonke umuntu emkhulekweni manje ngenkathi umfowethu Caps ehola amaculo. Nkosi Jesu manje sisize ngiyakhuleka ngegama likaJesu Kristu ukuthi umoya ongcwele uzojinta umuntu ngamunye futhi sengathi bangaphulukiswa njengoba silandele imiyalo yakho ngokubeka izandla phezu kwabagulayo. Wena wathi bayosinda siyakukholwa baba egameni likaJesu. Amen. Kulungile wonke umuntu emkhulekweni manje njengoba siqala ukukhuleka kuqala ngumfanyana ogulayo osesihlalweni samasondo ukubeka izandla phezu komntwana egameni likaJesu Kristu ukuze aphiliswe. Yebo mnumzane. Bangakikini abakholwayo ukuthi uNkulunkulu sekwenzile uqinisekile enhlizweni yakho nesiqiniseko esibekwe uphawu ukuthi uNkulunkulu sesiphendulile isicelo sakho ngoba ulilalelile izwi lakhe na sekwenziwe sekuphelile sekwenziwe mkhole ngenhliziyo yakho yonke ukuthi sekungumsebenzi usuqediwe manje qaphela leli viki futhi lapho ubuya futhi qaphela ukuthi kwenzekeni ngiyethemba ngesikhathi esilandelayo sengibuya inkosi ivuma ngizobe ngibambe umugqa wabakhulekelwayo kwenye yalamagumbi kuleli gumbi elincane engizobayisa kulo niyabo ngikholwa ukuthi uyasombuluka manje niyabo ihora ngifuna ukufika lapho engingani ingenisa khona abantu ngamunye ngamunye ngibhekane nabo ngamunye ngize ngikukholisise bese ngikuthola bese kuthi ke ngiqhubekela phambili kanjalo ngize ngihlale nabo ngonga leso sikhathi uNkulunkulu libusise nonke sijabule kakhulu ukuthi benilapha ngabe ninako ngabe niyaphikelela manje na ngabe ni ngabe nisentshisekelweni intshisekelo yenu ebeni nayo yokuphulukiswa kwenu na ngabe konke sekunqamukile manje othandweni nokukholwa nokwethemba ukuthi uNkulunkulu uzokwenza lokho athembisa ukukwenza na uNkulunkulu uzokwenza kusukela kubo abantwana abancane kukhona ababili noma abathathu babo lapha kulo busuku ezihlalweni zamasonto ngisizobakholelwa bangabantwana ukuthi bazophulukiswa nabo bazophila anikukholwa na amen bayosinda bazokwenza uNkulunkulu washenjalo futhi sishisekele futhi sizokukholwa manje ukuthi kuzokwenziwa manje izinkonzo zethu nje zimbandakanye into eyodwa elandelanayo ngo manje sizokhulula izithameli kulabo abazodingeka bahambe futhi ngokubona kwami impela sekuthi akube imizuzu esishiya kalombili kube ngeleshumi nqo futhi uma nizodingeka nihambe siyajabula ukuthi beni lapha futhi sifuna nibuye nibuye nibe kanye nathi nonke emva kokuba sesimile sizobuye sihlale futhi futhi labo abahambayo hambani ngokuthi ule impela okunokwenzeka sizobeke sesiba nenkonzo yesidlo masinya emva kwalokho uyamenywa ukuba uhlale uma ungaphumelela uma ungeke uNkulunkulu akubusise ningikhulekele ngizonikhulekela futhi khumbulani gcinani uPawulu ubheciwe futhi nishisekele ukufuzula niye emusweni kaNkulunkulu amen manje sizocula iculo lethu lokho sikhulula uma singakwazi futhi hamba negama likaJesu njengoba sima Tholanani nithi inkosi kubusise mfowethu ezihambe dade ngokujulile ngobuqotho ngenhlonipho yokuzijoba nabangane abangamaKristu egodeni lokuhlanganyela. Tholanani umfowethu nodade uNkulunkulu anibusise nonke kangikanye kuyamangalisa. Lobu bumnandi nokuhlanganyela kophawu olukhulu lukaNkulunkulu umoya ongcwele sengathi angahlala kakhulu nani nonke size sibonane futhi. Umusa kaNkulunkulu uhambe nani nishaye izindlela zokufa phambi kwenu nenza indlela yenu icace ukuze libone uJesu njalo phambi kobuso benu futhi anikunyakaziswa Baba wasezulwini sinikela lenkonzo nenkonzo kulukukuza lezo zinkonzo nalokho okwenziweyo nalo lonke udumo kuwe sinika wena ukubonga nodumo ngokusindisa abantu nangokuphulukisa abantu Nokusipha umusa wakho mkhulu sonke sibheke kuwo sisindise sikubonga kakhulu ngalokho yiba nathi manje size sibonane futhi hlangana nathi esidlweni yiba phezu kwesondo lalabo abashayelayo nkosi beya emakhaya abo baqondise bedlule kuleli amaholide okungacabangi ukuthi akukho kulimala nankosi engabahlela egameni likaJesu Kristu siyakucela amen Kulungile hamba negama lika Jesu futhi manje iyakhulula manje egameni manje ngaphambi nje kokubani ihlale phansi ngikathi sicuku sisathula manje mayelana nenkonzo yesidlo uma ngingapho sisi akusuye umfowethu uBlair lona umfundisi engabonana naye ngale kaKansas esikhathini esike side sedlule na bengicabanga ukuthi bekunguye bengingenasi iqiniseko ubuphezulu lapha ekubusisweni komntwana omncinyane kulokhu kuza ngicabange asizange sibonane nawe esikhathini esike side sedlule lapha eHot Springs eKansas nawe wawuyi kukhona okwakuzokwenzeka nomoya ongcwele wakusho ngabe kwakunjalo na kudle ngivele kwenzekile ngacabanga emuva ngaleso sikhathi ngacabanga yilowo mfowethu ngiyajabula kakhulu ukuthi ulapha mfowethu Blair manje ngizocela umfowethu Blair ukuba akhuleke kuNkulunkulu ukuba asenze sihlanzeke manje ukwenzela isidlo esilungiselelwe ukuthathwa uzokwenza mfowethu plena yebo nkosi Sibe khona nkosi yebo nkosi yebo nkosi yebo nkosi yebo yebo amen ningahlala phansi yilowo nalowo futhi manje kwi-ogani dade uma nonke ningashaya elithi kukhona umthombo ogcwaliswe ngegazi futhi ungaqala okwakho base lapho noma yini edingekayo kulungile ukufunda manje uma nje sizoba sithule nje isikhashana yebo dade kulungile dade licinge nje lapha uze lithole kuzobe sekulungileke noma yini lapho yilo na kulungile dade kulungile manje umfowethu Neville uzofunda umyalo wesidlo bazobeke sebenza bangenisi uma kukhona abayizihambi lapha esihlalweni ngasinye futhi nisingenise esikhaleni ngesikhala sezihlalo njengoba siza futhi umugqa ngomugqa senzele isidlo futhi manje sengathi ningazindla manje khumbulani uIsrayeli usidla entshisekelweni futhi phakathi nohambo akubanga bikho noyedwa owayebuthakathaka phakathi kwabo ekupheleni kwamashumi amane eminyaka lokhu ngokukhulukisa ngokukankulunkulu futhi inkosi kubusise mfoti Neville ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika khona ukuthi inkosi uJesu ngalobu busuku akhashelwa ngabo wathi abathe isinkwa wabonga wasihlephula wathi thabathani nidle lokhu kungumzimba wami ohleshilelwe mina lokhu kwenzeni kuba ningikhumbule kanjalo wathi abathe nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha sisivumelwano esisha egazini lami lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngaso ukuba ningikhumbule ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nibonakalisa ukufa kwenkosi ize ifike ngakho-ke lowo oza kudla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi kodwa umuntu akazihlolisise khona-ke akadle leso sinkwa futhi aphuze leso sitsha ngokuba udlayo futhi aphuze ngokungafanele uzidlela futhi aziphuzele icala uma ingawehlukanisi umzimba wenkosi ngenxa yalokhu baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningi balele kepha uma besizahlulela thina besingayikwahlulelwa kepha nxa sahlulelwa siyalaywa yinkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe ngibamba isinkwa esihlanzekile sishwabene futhi sihleshuliwe simele umzimba kaJesu Kristu ngale ndwangu eklebhukileyo esinokungena ngayo kwingcwele ngcwele yezingcwele baba wethu asezulwini lesi sinkwa silungiselelwe ukumela lowo mzimba ohleshuliwe wadatshulwa sengathi kungaba yilowo nalowo wethu njengoba sisemukela sengathi kungaba sengathi sisenze ngokwangempela lesi senzo futhi sengathi singaba nokuthethelelwa kwezono zethu nokungena kwingcwele ngcwele yezingcwele ukuba siphile ebukhoneni bakho empilweni yethu ezayo nazo zonke izinsuku esizoziphila lapha emhlabeni futhi sibe nawe phakadeni ngunaphakade siphe khona baba busisa lesi sinkwa ngaleyo nhloso esihloselwe yona egameni likajesu amen bhayibheli lathi emva kokuba esethabathe futhi wahlephula isinkwa kanjalo wathabatha isitsha emva kokuba esedle ukudla kokusihlwa ethi lesi yisitsha sisivumelwano esisha egazini lami esichithelwe nina sengathi inkosi ingasipha izibusiso zayo phezu kwalokhu njengoba sikhuleka nkosi jesu ngibamba lapha igazi lomvini amanzi aphuma egilebhisini futhi baba kungokokuba kumele lelo gazi eliligugu elisihlanzayo ukuthi kusukela lapho kwavela uphawu ngiyakubonga ngalo baba nangalesi sifanekiso wathi lowo odla aphuze lokhu unokuphila okuphakade futhi ngiyakumvusa futhi esikhathini sokuphela siyakubonga ngalesi sethembiso futhi baba sikhwelekele ukuba uhlanze izinhliziyo zethu kanye kanye ukuthi sizoba ngabafanelekile ngokukholwa kwethu sazi ukuthi phakathi kithina sifanelekile kodwa ukukholwa kwethu akuzukwehluleka ukuthi sebukela ngokuphelele igazi likajesu kristu siphe khona baba futhi ingcwelise iwayini ngenhloso elihlosele yona sengathi lowo ophuza leli wayini kulobu busuku futhi athathe okwalesi sinkwa abe namandla uhambo olusasele siphe khona nkosi sengathi bangaba nempilo futhi baqine futhi bagcwaliswe ngomoya wakho ujesu aze afike amen ngikholwa ukuthi isidlo singesinye sezinto ezinesizotha ezingcwele ezimnandi kunazo zonke ezikhona enkonzweni yebandla kwakukhona izinto ezimbili ezisishiyele izinto ezintathu ukwenza lokho leyo yimithetho nezimiso abantu abaningi bazama ukuthi sithole isipikili sokuqala sithole ucezu lwesiphambano kodwa kwakusele izinto ezintathu isidlo senkosi umbhaphathizo ukugeza izinyawo kwakuyiziyalo ezintathu ezazishiyelwa ebandleni futhi kimi kulobo busuku kubonakale kuyisikhathi esikhethekile kakhulu kimi njengoba ngimi lapha ngibuke nje ngokuvamile ngihlala njalo ngisemkhulekweni kodwa kulobo busuku ngibuka imindeni eyahlukene ukubona eminye yaleyo mindeni efikile lapha kusukela ngisengumfana ongumshumayeli ngime lapha nemfithi yamapulangwe phansi futhi mina ezinye zazo zintsha kodwa kubuka amadoda ayeza namakhosikazi awo amancane nomndeni futhi nibone ukuthi bakhethana kanjani kanye nobungcwele balokho ukuthi bababheka kanjani abantwana babo bheka inelikazi elincane nezandla zalo zelula futhi licabange leso sandla sincane sigeziwe futhi sesula izinyembezi emehlweni yengane ngase ngibone imindeni ikubuka engangekade ngisemakhaya ayo ngekajigula nomkhuhlane abantwana inkosi Jesu yenza abantwana babo baphile ngibabonile ngekathi benenkathazo yomndeni inkosi yangisiza ukuba ngiyilungise ngibabone bejabule futhi kuthi ngiyacabanga nje ukuthi kuzoba njani uma siya kuleso sidlo somshado sakusihlwa esikhulu ngibonga kakhulu ngokuthi inkosi ngenze ngabo umngane wakho futhi nginisize ngiyilokho ngize ngakho lapha futhi mina cabanga nje ukuthi isikade side kangakanani iminyaka emingaki lokhu cishe ngaqala ukushumayela cishe ngo-1930 futhi lena cishe iminyaka ngamashumi amathathu nambili kimi manje iminyaka engamashumi amathathu nantathu bengishumayela khona-ke yonke imizabalazo nezilingo futhi kubukeka sengathi noma kunjalo lapho noma senyukela lapha khona konke sekukhohlakele niyabo ubonakala sengathi kukhona ukuthize ngesidlo okuthatha konke kusonteka kwezinto ukuthatha isidlo inkosi kubusise ilunga manje liyahamba lifunde umbhalo wenkonzo yokugezwa kwezinyawo kwathi sesiphelile isidlo sakusihlwa udevele esefakile enhliziyweni kajuda iskariyothe indodana kasimoni ukuba amkhaphele ujesu ekwazi ukuthi uyise unikele zonke izinto esandleni sakhe nokuthi uvela kunkulunkulu waya kunkulunkulu wasukuma esidlweni wabeka izingubo zakhe wathatha ithawula wabhinca emva kwalokho wathela amanzi endishini waqala ukugeza izinyawo zabafundi futhi azisule ngethawula ayelibhincile khona-ke waya kusimoni petro futhi upetro wathi kuye nkosi ngabe wena ugeze izinyawo zam ujesu waphendula wathi kuye engikwenzayo awukwazi manje kodwa uzokwazi emva kwalokho upetro wathi kuye kawusoze wageze izinyawo zami ujesu wamphendula wathi uma ngingakugezi awunasabelo nami usimoni petro wathi kuye nkosi kungabi izinyawo zami zodwa kodwa nezandla nekhanda lami ujesu wathi kuye osegeziwe kasweli lutho ngaphandle kokugeza izinyawo zakhe kodwa lihlanzekile lonke lihlanzekile kepha hayi nonke ngokuba ubemazi uya kumkhaphela ngakho wathi kanihlambulukile nonke esezigezile izinyawo zabo wathatha izingubo zakhe wabuye wahlala phansi wathi kubo ngiyakwazi yini ngikwenzile kini na ningibiza ngokuthi mfundisi nenkosi nisho kahle ngokuba nginjalo uma-ke mina inkosi nomfundisi wenu nginigezile izinyawo nani nifanele ukugezana izinyawo ngokuba ngininike isibonelo ukuba nenze njengalokho ngenzile kini ngiqinisile ngithi kini inceku ayinkulu kunenkosi yayo futhi othukiweyo mkhulu kunalowo omthumileyo uma nazi lezi zinto nibusisiwe uma nizenza
Mighty happy to see as many as would like to and can to come and participate with us in this foot washing. Shall we stand together? To those who must go, again we say we are really thankful and appreciative before God for this good day that has been such an encouragement to our heart in seeing the great and mighty presence of our God to come into our midst. To be here to encourage us and to bless us. So bow our heads together, we'll ask Brother Earl Martin if he'll dismiss the ones that needs must go.